So good to be here again tonight.
Kuhle kakhulu ukuba lapha futhi kulobu busuku sibe nesikhathi simnandi kakhulu nje izolo futhi bengiphila esimweni somhlangano wayizolo usuku lonke namhlanje ngakho ngiyajabula ukuba senkonzweni yenkosi kulobu busuku manje nabaningi kakhulu abalindile noma abamile njalo ukuthi ngifanele ngithi abamile njalo ukuthi siyaxolisa ukuthi asinayo indawo yendele yokuhlala kodwa siyazi ukuthi uma nje nizosibekezelela isikhashanyana inkosi impela izonivuza ngethemba ukuthi iyakwenza futhi ngiqinisekile izokwenza ngoba ihlala njalo ivuza labo abanokubekezela futhi labo abalindele inkosi bayothola amandla amasha futhi bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi manje ubusuku obumbalwa obedlule noma izinsuku kade ngishumayela nje uhlobo lokuthi kini niyokuba nemigqa emincane yokubiza kanjalo njalo ngithe ukukholwa ukuthi ngikukoleta abantu abagulayo kulobu busuku ukukhulekela abagulayo ngoba kunabaningi kakhulu babo lapha futhi ngitshela abafana ukuba bakhiphe amakhadi omkhuleko kule ntambama ngiqagele bakwenzile noma bakwenzile na bakwenzile na lokho kuhle kulungile sizo ngiyabonga mfowethu Jane sizobabizela phezulu emizuzwaneni embalwa nje
I asked Brother Moore to speak for me tonight. All the thing I have to do is come in and pray for the sick. Did you do it?
Ngicela umfowethu mo ukuba angikhulumele kulobu busuku into kuphela engifanele ngiyenze ngokungena ngikhulekela abagulayo nikwenzile na ukhona futhi umsebenzi ongilandelayo angikhulumele na yonke indlela La madoku lapha athunyelwa phezulu lapha ukuba akhulekelwe manje ngenhlonipheko kuzithoba siyakholelwa ekukhulekeleni lezi zinto angu manje siyakhumbula ukuthi lena yimfundiso yeBhayibheli ukukhuleka phezulu kwalezi zinto angu manje abantu abaningi bazicobanga amafutha bese bezithumela emuva ezigulini sithumela izinkulungwane zazo ngenyanga emhlabeni jikelele futhi uma ungenalo lilodwa phakathi lapha uma nje ubhalele ihhovisi lethu ngani impela sizokuthumela lela zona mahala akukho izindleko zanoma yini esiyenzayo ngakho ebhayibhelini uma nizongibekezelela ngiyakholwa ngokombhalo uPawulu akazange azikhulekele noma azicobe zasuswa emzimbeni wakhe ngikholwa ukuthi uPawulu waye ngokombhalo angicabangi kanjalo na ngingathanda ukwazi ukuthi ngicabanga ukuthi wabuthi laphi lokho na u-Eliya ngesinye isikhathi ngenkathi ingane isifile u-Eliya wathi kuGehazi thatha udondolo lwami uhambe ulubeke phezu komntwana manje u-Eliya wayazi ukuthi umoya ongcwele uphezu kwakhe naye yonke into ayithinta yayibusisiwe wayesethi thatha lolu dondolo olubeke phezu kwengane ngicabanga ukuthi yilapho uPawulu athola khona umqondo wokubeka ethatha amaduku nezinto yangu emzimbeni wakhe ngoba bengingeke ngicabange ukuthi uPawulu ongcwele ubengenze noma yini engekho ngokombhalo ngakho wathumela manje siyaqonda ukuthi asisuye uPawulu ongcwele kodwa usenguJesu niyabo usenguNkulunkulu ngakho uNkulunkulu engakhethi buso uthumela abelusi benu nabavangeli nezinto ngokuhambisana ukuze libe lokukholwa okufanayo kuNkulunkulu ofanayo uPawulu ongcwele ayemele bese kuthi ke uma sinenkonzo efanayo uPawulu ongcwele ayenayo izinto ezifanayo zenzeka enkonzweni yethu zithatha izindawo zenzeka emhlanganweni kaPawulu ongcwele manje ngaphambi nje kwethu noma kulobu busuku ngaphambi kokuba siqale ukukhulekela abagulayo ngifuna ukubeka izandla kulawo maduku futhi ngiwakhulekele izikhathi eziningi nginezithombe liyaqaphela ezincwadini lapho ezivele eNingizimu Afrika lapho ababenazo ngiyakholwa ishumi nesithupha noma ishumi nesishiyagalombili lamasaka asefikile yenziwe ngotshane agcwele inkonzo yobusuku bobodwa enkulu kakhulu nje siwabiza kanjalo ngiqagele angamasaka asefikile futhi ahlohlwe agcwele amaduku nezincwadi amaletha nezinto futhi ngiyezintatheli yathi umfowethu uBrenham ukholelwa ezini impela ubekhulekela izinto yangu amaduku ukuthi abawazi umbhalo yilokho kuphela bangabantu abathandekayo abaqondi nje kungaleyo ndlela inqwaba yakho namhlanje bonke bangabantu abakahle kodwa izikhathi eziningi nje abaqondi ngakho nje siyakubekezelela lokho ngakho manje ke siyajabula ukukhonzisa noma ngayiphi indlela manje uma ubhalele Jeffersonville batshele nje kuzoba indwangu engiyikhulekele ngikwazi ukuthumela idogo abiza kakhulu ebuthumeleni izinkulungwane zawo ngenyanga ngithathe iribhini bese ngiwanquma bese ngikhuleka phezu kwalamaribhini bese kuthi-ke omunye udade ngalelo no ngenzela izindwangu ezincane kanjalo ezingabizi kakhulu o ngiyacabanga ngiyakhohlwa ukuthi bakhokhani ikhulu ngazo futhi sizithola ngamabhokisi kamakhulukazi futhi ngithatha lezo bese ngikhuleka phezu kwazo bese kuthi-ke kukhona incwadi eyenziwe sineketango eliyindingilizi elizungeze umhlaba umhlaba wonke uzungezwe ngalokhu sinezimangaliso eziningi ezenziwe yilezo zindwangu kunoma sinazo khona impela emhlanganweni ngoba sifinyelela kubantu abaningi ngithanda kusho lokho ngiyazi ukuthi kuthatha isikhathi sena esiningi kodwa izinsuku ezimbalwa akusizo izinsuku ezimbalwa cishe eminyakeni emibili edlule kwakukhona yodwa yathunyelwa ejelimane futhi endwangeni kuthi uma umelusi wakho wakho eyikholwa mbiza ngene uma wenze noma yisiphi sono sivume wenze yonke into ilunge uNkulunkulu angeke akhulukise kuphela ngaphansi kwezimo niyabo ngakho biza umelusi wakho angene futhi uma kukhona okungalungile owakwenza kuvume ibhayibheli lathi vumani amaphutha enu komunye nomunye nikhulekelane ukuze niphulukiswe ngokuba umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu futhi ngithi uma okwakho uma ungenamelusi okholelwa ekuphulukiseni mhlawumbe unomakhelwane okholelwa ekuphulukiseni ilunge lethile lebandla omunye ongakhuluma kuye futhi uzithulule kuye futhi lo nomncane wesifazane oyijalimane wabiza abanye abesifazane abangomakhelwane futhi wathi uma ngenze noma yini engalungile ngizimisele ukuyilungisa angazi lutho ngayo wayekade engenamandla esesihlalweni esinamasondo iminyaka engamashumi amabili nokuthize ngakho bakhuleka base bekhipha iduku encwadini iletha balibeka komncane wesifazane oyijalimane kwakungemuva kwekhasi lapho benikeza khona ukuhunyushwa kobufakazi bakhe wathi manje ndoda endala kutebele usuhlale kimi isikhathi eside ngokwenele ngakho phuma wavele wasukuma esihlalweni esinamasondo wayesihamba eqhubeka manje kulula kanjalo nje yebo mnumzane ndoda endala ngutebele usungibambe isikhathi eside ngokwenele manje phuma kimi futhi nje wasukuma ngo wayesesuka wahamba manje kulula kanjalo-ke umfowethu Jack Moore nami enye yezimishini zethu zokuqala kuyentshonalanga ngizange ngicabange ngalokhu isikhathi eside sasikhulekela amandiya phandle St Carlos yebo wawucabanga lokho na awu mhlawumbe inkosi ifuna ngisho kuthize ngakho-ke sasikade sisezansi nabantu basespain okokuqala ukuba ngike ngikhulekela amandiya futhi kwakukhona uhlulwa uphuzo nesifo sofuba singena emhlanganweni ye-phoenix ehole elikhulu le-bit high school futhi ngenkathi ngibabona beletha lawo mandiya emsamo inhliziyo yami njalo yayiphumela kumandiya noma kanjani awu ngicabanga ukuthi bathole isivumelwano esinzima kulesi simo sasemelika ngakho manje-ke ukuze kuthi ngacela inkosi ukuthi ngawaphulukise yini lawo mandiya amabili futhi ekwenze kuwaphulukise ngempela kona-ke ngiyobuyela esabelweni ngaphambi kokuba ngifike ecalifornia kwakukhona omunye lapho ongazisa ukuthi bobabili babephulukisiwe ngakho sadingeka sibuyele emuva phezulu esabelweni futhi ngiyakhumbula ngingena lapho futhi ngikhuluma nalawo mandiya lawo ma-abakhe amakhulu kakhulu abantu abanamandla lapho behlezi bezungezile ndawo zonke futhi ngathi manje ngiyazi ukuthi nifanele lizizwe kanjani ngathi ngicabanga ukuthi kuyiphutha ukuthumela izigidigidikazi zamadola phesheya kwezilwandle ukuba bakhe amabhanoyi futhi benze amabhomu futhi babuye futhi basikhumise ngakho kunjalo lapho izinkulungwane zalamandiya zifa minyaka yonke ngenxa yendlala enkangala kuyibala efulegeni lethu kwenza into enjalo empeleni lelizwe lingelabo sivele sabaphushela emuva besingacabangani uma amajepho eza ngapha futhi asiphushele emuva noma into ethize efana naleyo na umuzwa ofanayo khumbulane bangabantu ngathi konke lokho angikwazi ukusiza ngingowasemelika oyedwa nje ngingumuntu oyedwa nje ovotayo njengoba nenza nje futhi nginamalungelo afanayo eninawo nakho konke kodwa ngathi angikho lapha ukuba ngilitshele ngalesi sizwe ngilapha kuzolitshela ngomuntu othize ozokunika ukwenza ngobuqotho lowo ngujesu kristu futhi ngiyakhumbula ngekathi sibiza umuqa omkhuleko indiya leyo hlobo lomfoxakile niyazi ngakho kungekho umuntu ofika emgcini omkhuleko ngokuvame kuba naniyo sasidingeka sibathathe futhi silwe nabo sibasuse ngamaqembu amakhulu abangenisi sabizwa umugqa omkhuleko ngokungekho umuntu ofikayo ngaqalazo mfowethu Jack futhi wangibuka ekugcineni umhumushi wabuyele muva kwakungubani igama lalowo sifazane lapho owayenaleyo mishini phandle lapho kulokho ngikholwa ukuthi ungowe Assemblies of God yabo ngiyalikhohlwa igama lakhe manje kodwa nokho ngangisezidebisini zakhe zesonto ini Mitchell nkosikazi Mitchell abaningi benu bantu be Assembly of God ningahle nikhumbule futhi yena sama phandle ezidebisini nezipika ezikhala kakhulu futhi nje ngokubukeka njengezinsuku zenqola endala emboziwe ukuba bona behlezi bezongezile nalelo langa lishona nawonke amakhosi amadala namandiya amancane ngozonke futhi nje bawela phandle phakathi lapho mansala wonke phezu kwalelo sebe lomfula eSt. Kelos kwasekuthi ke emva kwesikhashana lomumushe banazo zonke isikhathi sokwenza noma yini phakathi liyazi ngakho wavele wabuyela nje wangena wakhipha isifazane weIndia awu wathi nje angaphumba ezinkulukazi izihlakala ezibanzi engakwazi ukukhuluma igama lesiNgisi wangibuka ebusweni ngambhekisisa imizuzu embalwa lapho ngathi wasifazane unesipho esiphathelene nocansi akungenxa yokujakana similo kodwa indlela ayefanele aphile ngayo wangibuka ngokuxakile ngempela lo mhumushi wayisa lokho kukho owesifazane wanqokuzisa ekhanda lakhe kunjalo ngakho landelayo uphumayo kwakuyintombazanyana futhi yayilokhu igobise ikhanda layo ngathi manje le ntombazanyana ngathi ingenye yamadoda amakhulu esizweni futhi yayinomkhuhlane uyenze yaba yisithulu nesimungulu ibiyisithulu nesimungulu ngaphezu kweminyaka emibili ibengakaze ikhulume noma izwe lojo ngathi manje nonke niyayazi le ntombazane encane ngoba ikhona lapha ezabelweni ngathi manje uJesu Kristu uyawathanda amandiya uzowaphulukisa amandiya ngabeka izandla ngathi ngicabanga ngathi ungakuhumushi lokhu futhi ngakho ngakhuleka Nkosi ngiphe umusa ngalaba bantu futhi ngakhulekela intombazane encane futhi ngehlela yofuthi uma wake wezwa ulwimi lwesi aphakhe uhi ngakho ngathi uyangizwa na yaphenduka yangibuka nalezo ezindadlane ezinele zimnyama ubuso obungcolile obuncane futhi yangibuka phezulu ngathi ngithi uyangizwa na yathi haya ya 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 ngase ngithi izokhuluma kangcono lonina waphenduka wathi ukukhuluma kwakhe kunqwabelana kahle manje ngakho ngathi hawo futhi kulandelayo babe nomfana omdedlana bamphusha bamkhipha kuleso sakhiwo esincane izinwele zakhe ezincane ezindala ezimaholoholo njengomhlwenga ehashini nekhanda libeke phansi ngathi ngithi awu ngenza umfana omncane abuke phezulu kimi ngathi unezinxemu akanazo na futhi umama wayethe kuba nesehloko wavele nje wambamba ngecopho lekhanda wayesehlehlisa izinwele zakhe amehlo emuva namehlo akhe amancane ethe nje okanjalo ngathi angaze noma ngingathola wayengesaba ngakho-ke ngangilophisi woshingamo ngenza ubungane naye ngimenze yawuhokele niyazi wayelokhu ebhekisa ikhanda lakhe phansi ngimenza uhokele lawo mehla amancane ayizinxemu egalaza ngamqukula ngamgona ezingalweni zami futhi ngacabanga nkulunkulu uma wake wangiseza makube manje ngingathola umuza nje kubo khona-ke bazokholwa yabo ngangimbeke kwelami elincane hlombe ikhanda elincane hlombe lami ngase ngithi Nkosi ngikholekela ukuthi uzoqondisa amehlo akhe ngathi manje phakamisela amakhanda enu ngathi manje ngaphambi kokuba ngitetele umntwana asuke emahlombe ami uma amehlo akhe engaqondile ngingumprofethi wamanga uma amehlo akhe eqonde ngo khona-ke kholwane ukuthi ngize nomlayezo ovela kujesu kristu wenu ngamphendula kanje futhi ukhuluma ngomugqa omkhuleko kuhamba nokunyathelana uthululundiza futhi wonke umuntu uzama awu asikwazanga ukuthola akekho owaye ngangena emgqeni babelwa nje futhi befuqa futhi bempongoloza begcuma phezu komunye nomunye futhi ngakho iye ngempela olandelayo kwakungowesifazane omdala weIndia ivele ngemuva futhi kwakukhona umncinyinyana oqinile umfana cishe owayeneminyaka eyishumi nesishiyagalombili omdala wawavele wakhwela phezu kwakho konke wayenamandla phela waba ngolandelayo emgqeni ngase ngithi indodana awusuye olandelayo lona owesifazane omdala ngolandelayo angikwazanga ukumenza qonde nomfowethu Jacko ukahle impela indoda encane eqobo lakhe niyazi umbazi ngakho wavele nje wathola umfana omncane wayesemdonsa wamkhipha endleleni. Lakho kufika lo wesifazane omdala eNdiya, angikukhohlwa neze lokho. Inqobo nje uma ngisaphila, izinduku zakhe zokuqhugela zazenziwe ngezinduku ezimbili zomshanelo nokunye uphisi wokhoni olubethelwe ngaphezu kwengaphezulu nezindwangu ezisongwe kuyo ukugxusha. Futhi akakwazanga, kufanele ukuthi kwakuyisimo samathambo. Futhi wakhipha lezi zinduku ezimbili, wayebukeka okungenani enamashumi ayisishiyagalombili. Futhi wakhipha lezi zinduku ezimbili, futhi wayethatha isinyathelo. Khona-ke wayebeka enye, ngavele ngama ngathulado. Futhi wahamba wenyuka ngo kanje eza kimi, futhi wayeqaqazela kanjalo, futhi wangibuka phezulu kanjalo. Oye, ngizibonile lezo ezindala, izinwele ezilukiwe, ezimpunga niyazileyo emidala, imibimbi ejulile ezihlathini zakhe, nezinyembezi zisika indlela yazo njengongomfula lapho zehla ziqathanga ebusweni bakhe kanjalo. Ngase ngicabanga umama womunye umuntu ungabazeki leso esidala, isandla esibuthakathaka lapho esishwabene sihlikihle izinyembezi emuva emehlweni yamaningi engane ekhalayo ubunzima ayedlule kubo. Wavele wamanje futhi wangibuka, futhi akazange avule umlomo wakhe, futhi asho lutho. Khona manjalo wavele waqala kumamatheka, wafinyelela phansi, wabamba induku yokuqhugela yodwa nanenye, futhi wazinikezela kimi. Wayesihamba ephuma lapho ekahle njenganomoba nomunye. Akukho mkhuleko nalutho, wakholwa nje. Niyakukhumbula na, futhi ngale cishe ngiqagele kwase kucishe kube semini, mina ngibe lapho ubusuku bonke, nokuthi cishe ngelesine nqo ngelesine nqo ekuseni. Lokho kwakungaphambi kokushona kwelanga ngalo ntambama. Sasikade sikhuleka bonke lobo busuku kwaze kwaba ngelesine nqo ngakusasa ekuseni. Ngaqaphela onke amandiya angena lalimanzi enhla le ngapha phakathi lapha, ngathi yini indaba ngabona. Futhi wathi awu, ekuqaleni bebecabanga ukuthi ubona manga, kodwa wathi manje wathi izibuko lipha zili, kodwa wathi bagijimele bathefini, futhi bathola abathandekayo babo, futhi bayaxambuza ngaphesheya komfula phakathi nobusuku, bethwele abathandekayo babo ngaliya ukuba bakhulekelwe. Bayovuka ekwahlulilweni kanye nesizukulwane sabantu abamhlophe, futhi basilahle. Izikhathi eziningi abanye balaba bantu abangeke ngisho benze mnyama umnyango endlini yomhlangano. Futhi ngakho ngiyasikhumbula isehlakalo sisodwa lapho ngiyaxolisa nje ngokuthatha isikhathi, kodwa ukukholwa kuvela ngokuzwa. Sinqoba ngizwi lobufakazi bethu, futhi lolu kwakuludaba olugqamile kakhulu. Kwakukhona iNdiya elidala, babekade benebhodi elinjengaleli, futhi lalinezinti ezine zivundle kuleli bhodi. Babengenalo uhlaka ababezombeka kulo umfo mdala, ngakho bamyekela abeke izingalo zakhe phezulu lapha empunga nje. Ngakho konke namadolo akhe enqamula kwenye ingxenye yebhodi. Futhi kwakukhona abafo ababili abakhulu bemthwele bemanzi itenje. Ngathi komunye wabafo wayengolandelayo emgqeni ekhuphuka, ngathi ukhuluma isiNgesi na kancane. Ngathi awesaba ukuthi ungenwa yinyumonia na? Qabo, wathi Jesu Kristu unginakekele, ngilethe ubaba wami. Ngathi uyakholwa ukuthi Jesu Kristu uzomkhulukisa uyihlo na? Yebo, yingakho ngimlethile. Ngathi kulungile, wamedlulisa. Ngathi medlulise. Ngavele nje ngabeka izandla phezu komfo mdala, lezo zinwele ezilukiwe zilele lapho, futhi ziqaqazela kanje. Niyazi, ngabeka izandla zami phezu kwakhe, ngathi Nkulunkulu yiba nomusa kuye, mphulukise ngenxa kaKristu. Ngathi mthathe, ngathi olandelayo mageze. Beze benqamula kanjalo imizuzu embalwa ngezwa umbuthano omkhulu phandle lapho phakathi kwalawo mandiya. Wawungeke nje ubone kugcineni kwezibani zamandiya. Ngabuka phandle lapho indoda endala yayinebhodi ehlombelayo ihamba izelisa kuwo wonke umuntu. Yabo, sizama ukukwenza kuxake kakhulu. Sifika sithi ngu phezu kwakho, sizama ukukuthola. Yabo, sizama ukukwenza into ethize emfihlakalo, kuyilapho kulula nje. Lapho ulula kakhulu uzoba ngcono. Ungaxhumeli kukho nje, uzame ukuzicindezela, kwemukele nje kalula kanjalo nje. Uyahamba uxhumela phezu kwakho, uzama yilokho osiyazi bethu bezenkolo abakwenzayo. Uxhumele ngaphezu kwalo, uzama ukuthola ukuthi yini ehlezi eduze kwakho ngqo. Niyabo, kulula kakhulu. iBhayibheli lathi ngisho nesiwula sifanele siduke, kunjalo kulula kakhulu ivangeli. ungena ejela mina lapho siwela olunye hlangothi ngiyamangala nje ukuthi kuyobanjani lapho sifika lapha ya lapha endiza ingama omunye esekhumuleni sezindiza athi futhi Branham bengiphethe ukuthi nokuthi ngikathi ngapha esiteshini sesitimela ezandle ngangisenhla le enyakatho yeBritish Columbia kade ngibuyile ohambweni lokuyoza ngelemva komhlangano futhi ngangine ntshebende kangako futhi ngangingazange ngigeza emaviki amane nganginuka njengehashe futhi nje sasinamashumi amabili nanye omhlambi wamahashe emuva phakathi lapho futhi ngakho-ke sasidingeka nje sihlale nalawo mahashe ngase sonke isikhathi ngase ngiphuma futhi ngangidonsa ngikhuphula izikhwama isigqoko esidala esidonselwa phansi sisuka kuleyo mvula namakhwa nobuhanqa obuthi abube bude kangako buphenduka buba mpunga futhi njenje ngingcole ngakho konke futhi sama endaweni encane ebizwa nge-East Pine emuva le enhle enyakatho yeBritish Columbia kumgwaqo omkhulu alikhani ngibone amanye amandiya ayeza edlula efake lawo mamokhasini amhlophe futhi ihamba kanjalo futhi ngabona umncane wesifazane nobuso bubomvu wayelokhu engibuka angazi noma wayengum-eskimo noma umndiya wayelokhu engibuka kanje futhi nje ngaqalaza angiboni ukuthi wake wabubona kanjalo ubuso bam nje beyiphume yonke kanjalo ngadonsa ngakhuphula izikhwama futhi ngeza umuntu engiqhweba ihlombe ngaphenduka owesifazane wathi uxolo awusuye umfoti Branham na ngathi yebo mam ngathi uke wangazi kanjani na wathi ngibone isithombe sakho ngathi kuphi na wathi isihliphi senja sidlula kanje ngonyaka futhi saletha incwadi yakho ebizwa ngokuthi umprofethi uvakashele i-Africa umfowethu Rasmuseni senake nezwa ngikanye na walahlekela ukhiwe imoto yakhe futhi ngangena e-Thousand Creek yidolobha elikhulu cishe amakhulu amahlanu abantu abangamakhulu ayisithupha futhi khona impela ekuqaleni komgwaqo alikhani ngibone isane enkulu engukhiye ngase ngithi mhlawumbe ngingayithola indoda ukuba yenze ukhiye ngakho kumi inhlama endala ubuso bakhe ikhala lakhe lilikhulu njengesiphetho sesandla sami cishe impela ngivuvukelela ibomvu igqoke ijakhethi yende enkulu ngase ngibuza le ndoda ngathi ungasenza isikhiye semoto na yathi qabo mnumzane ngikwazi ngathi ngiyabonga ngaphuma ngezwa omunye umuntu engiphendula ngabuka futhi nje okubukeka njengamehlo amancinyane ehlezi emuva kwabo bonke lobo boya leyo ndoda yangibuka ebusweni yathi ya ngikholwa ukuthi ngiqinisile ngathi usho ukuthini mnumzane na yathi ngumfoti Branham awusuye na ngathi yebo mnumzane ungaze kanjani na yavele yaqala ukukhala ezinyembezi zehla kuleyo ntshebe yangigona kanjalo yathi ngingumfowenu yathi nginenye yezincwadi zakho nginemikhukhu eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili entanjeni yami yokucupha kungithetha amaviki amabili ukwenza umzuliswano ngesihlebhisa nje yathi ngokukhanyisa amakhandlela obusuku obuningi ngiye ngaguqa phansi ngasekhandleleni elidala likagresi phandle lapho kulezo zindawo futhi ngakukhulekela yathi ngilombhabhathizo kamoya ongcwele yathi ngingumfowenu nxa sifika zonke ezulwini lolo kuyoba usuku lokuthokoza olukhulu nxa sonke sesibona ujesu sohlabelela futhi simemeze ukunqoba singeke na hehe emhlabeni jikelele ndawo zonke unkulunkulu nabantwana bakhe ngena emkhunjini wesitimbu futhi uqale ndawo bengingale ejamaica ngiyama nje lokho ngokuthi siyasukuma nje silokhu sifakaza noma ngabe bakuphi noma yimiphi imikhakha yempilo ndawo umuntu othize ozwile ngamandla kankulunkulu ukuphulukisa abagulayo ngiyafisa kulobu busuku angeke angizokushumayela ngoba ngifuna ukukhulekela abagulayo kulobu busuku kodwa nje ukunijwayeza manje emhlanganweni okwemizuzu eyishumi nanhlanu elandelayo noma kanjalo ngifuna ukuninakisa umbhalo otholakala kumatheo ongcwele isahluko seshumi nane ivesi lamashumi amabili nesikhombisa futhi ngithanda manje ukuthi nizohlonipha ngokuzithoba ngakho konke nibo lalelani manje futhi nibambe amazwi bangaki olapha ongakazi abe komunye wemihlangano ngaphambilini na ake sibone izandla zenu ohe sonke asikwazanga ukungena endaweni ngesikhathi esisodwa kungukuthi cishe impela wafu wesixuku asikaze sibe semhlanganweni phambilini siyanemukela ngempela lapha mfowethu nodadewethu ongumhambi siyizakhamizi kanye nani kulo mbuso omkhulu kankulunkulu sijabulela umnotho wakhe wobukhona bukankulunkulu nombhabhathizo kamoya ongcwele Mina njengoko khulekela abagulayo angizisho ukuthi ngikumphulukisi munye kuphela umphulukisi lo uNkulunkulu futhi sithunyelwe nje njengezinceku zakhe kodwa ngiyasho ukuthi Jesu Kristu uyeza masinyane ngibheke yena uma ngingafike kulobo busuku ngizobe ngimbhekile kuseni akezi kuleli viki ngizombheka ngivikelizayo akezi kule nyaka ngizobe ngimbhekile ngonyaka ozayo ngifuna ukulindela lapho efika futhi ngikholwa ukuthi wethembisa njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu futhi siyathola ukuthi eSodoma kwakukhona izoni isigejane sezoni abaseSodoma khona-ke kwakukhona isigejane samakristu amakholwa asevivi ayemele ibandla elihlala phakathi kwabo uloti nabantu bakhe abantu bobungwele izono zomuzi zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo khona-ke kwakukhona iqembu elikhethiwe u-Abrahama ayenalo ababizelwe ngaphandle futhi ngamunye wabo wemukela isibonakaliso futhi ngikholwa ukuthi isibonakaliso engelosi yenkosi asenzayo sabonakaliso enyameni lapho kwakuyisibonakaliso sokubonakaliswa kukakristu ebandleni lakhe ngezinsuku zokugcina manje uJesu wathi uJohane ongcwele we-14:12 imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza wathi futhi kuseyisikhashana nezwe inqubo yezwe ningabe lisangibona nokho niyongibona nina ibandla amakholwa ababizelwe ngaphandle abakhethiweyo ngokuba hayi omunye umuntu kodwa isebenzano somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe amaHebheru 13:8 athi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade khona-ke uma enguye namhlanje njengoba wayenjalo ngalo nkathi ungumsindisi ofanayo umphulukisi ofanayo umpristi omkhulu ofanayo inkosi efanayo njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi kuphela esikhundleni sokuba semzimbeni wenyama obizwa ngoJesu uNkulunkulu uphile ebandleni lakhe umzimba wakho umzimba wami ukuthi wangcwelisa ngegazi lakhe uqobo ukuze sihlanze ngesigezo samanzi ngezwi futhi anikele kuNkulunkulu ibandla elingenabala nambimbi ukuthi yena imisebenzi engiyenzayo uyakuyenza lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ongaphezu kwemvelo kulungile kuMathewu 14:27 futhi uJesu wakhuluma kubo masinyane ningesabi imani isibindi yimina ningesabi ningesabi mina manje thwala lokho ngondweni yakho manje ngenhlonipho yokuzithoba futhi wena kakhulukazi ogulayo nawe ongasindisiwe ongakangeni enhlanganyelweni kamoya kwamanje thwala lokho engqondweni yakho futhi ngizoshushisa nje ngokukhulu kusheshe ngingakwenza ngibize umugqa womkhuleko bekisithani le ngxoxo asibhobokele futhi manje senze umdlalo wasesiteji omncane ngakho ukuze abafo abasha bazokwazi ukukubamba ilanga lelisanda kushona nje noma lelishona ngaphesheya komkhathizwe entshonalanga ngenkathi ukuthi inhlako kugcina kusolwandle lwasegalile sengiyazibona izinkonyane ezinemisipha zomdobi omkhulu lapho efuqa isigebhe sincane ngasemuva lapho umtsalo waso uphusheke emanzini abantu bemezingweni bevayizelisa futhi bekhala lapho ekugcineni ethathe isikebhe sincane sasuka ohlalwini singena emanzini ekhuphukela maphakathi nesikebhe lapho umfo wabo u-Andrea wayehlezi eceleni kwesigwedlo futhi wathatha indawo yakhe babenza ukushaya noma kabili bese-ke bevayizelisa kubantu osebeni ukushaya noma kabili bese bevayizelisa kubantu osebeni emva kwesikhashana lapho ukuhalala kuqala ukungena base bengasabonwa manje futhi kufanele ukuthi kwakungujohane umncane wayengomncane kunabo bonke phakathi kwabo kufanele ukuthi kwaba nguye owalinde umzuzwana wamisa kugwedla kwakhe imizuzwana embalwa nje ukuba bamba umoya njengoba babenebanga impela nokho ukuba banqamule egalile And when he stopped to get his breath, he must have said something like this as he wiped the perspiration from his face. futhi ngikathi ema ukuba athele umoya wakhe ufanele ukuthi washo into ethize njengale lapho esilomjulube ebusweni bakhe wathi bazalwane singaqiniseka ukuthi indoda esiyilandelayo yiyona inkohliso namhlanje ngikathi ngimi phezu kwehlombe lakhe futhi ngambhekisisa ethatha lezo zinhlansi ezincane futhi azihlephule zibe kabili futhi ngabhekisisa kwathi nje angahlephula nakho kuphume enye ingxenye yenhlanzi ephekiwe futhi ngimbonile ethatha leso sinkwa futhi ehlephula leso sinkwa futhi wanikeza abazalwane njalo lapho ehlephula ucezu lwesinkwa singakasuki nje isandla sakhe ngokukhona olunye ucezu lwesinkwa lapho ngifuna ukulibuza hlobo luni lwe-athom aludedelile na hhayi ukolo isinkwa esesivele sibhakiwe seqa iziko njengoba enza isimangaliso sakhe sokuqala ekhanani lawo manzi ekugcineni ayeyoba yiwayini enyuka edabula emivinini ayongena egilebhisini ecutshiwe aba yiwayini kodwa weqa konke lokho wayengumdala iqobo lwakhe ngakho kuvukeni kokukhulu uyomeqa ubaba umama azale lokhu uzokhuluma futhi sizovela uthulini njengoba enza kulazaru futhi ujohane ufanele ukuthi wathi uyazi namuhla bekuwusuku oluxazulule konke ukungabaza engqondweni yami akule ndaba ukuthi orabi nabafundisi balolu suku basho kangakanani ukuthi akasuye unkulunkulu ngiyazi ukuthi nguye ngokuba ngiyakhumbula umama wami engifundele emibhalweni engcwele emibhalweni egoqwayo ka-exodusi kanjalo ukuthi ngekathi belambile njengoba laba bantu bebenjalo namhlanje unkulunkulu wehlise isinkwa esivela ezulwini wasibeka emhlabathini ngakho ngekathi ngibona ngathi kumama mama ngabe unkulunkulu nawo yini uhavini umkhulu phezulu lapho ukubhaka lesi sinkwa na wathi qha sithando unkulunkulu ngumdali futhi ngekathi ngimbona ehlephula leso sinkwa futhi namhlanje ngazi ukuthi lowo kwakuyilowo mdala ofanayo akabukekanga yini njengojehova ngekathi ema lapho ebuka isixuku futhi ehlephula lesi sinkwa futhi esidlulisana ngicabange ngeza indaba zebhayibheli umama wami ayevame ukungifundela zona ngojehova ephakela abantu bakhe isinkwa esivela emazulwini futhi namhlanje ujehova uhlale fana ngoba namhlanje bazalwane simbonile ujehova ethephule isinkwa futhi asinike abantu bakhe futhi ephindaphinda impela ufanele abe yilokho athi uyikho indodana kankulunkulu futhi lapho ujohane osemncane amiswa khona-ke umzuzwane ngusimoni petro owayehlala njalo edingekasho kuthize futhi wathi awu sisaphumule umzuzwane ngethanda kunikeza ubufakazi bami siqu kungukuthi ujohane enikeze obakhe ngiyakhumbula ngenkathi u-andreya umfowethu ehlezi lapha wayevame ukungitshela ufanele wehle futhi uzwe umprofethi eshumayela ebikezela ukuthi kuza umesiya futhi ngathi hlobo luni lwezingubo azigqokayo na wathi wayembethe isikhumba semvu evele ehlane ungu-eliya okwakhulunywa ngayo kubafike ngiyakukholwa kwaze ukuthi-ke ngolunye usuku uyabuya futhi wangitshela ngenye indoda eyehlayo umfo osemncane kutsho intanga yakhe nakho konke mayelana nohlobo oluthile lokukhanya okuyifihla ophezu kwesiqongo sakhe noma ukuthize futhi wathi lo mprofethi wathi wezwa iphimbo lithi lo uyindodana yami ethandekayo ngazi kanjalo ukuthi yini okufanele ngiyikholwe okushiwo yilowo mprofethi na angikaze ngimuzwe angikazi lutho ngaye ngakho ngavele ngayiphebeze yonke into njengesigejane sompeto futhi ngacabanga ukuthi wethu wayecasuke kakhulu kodwa ngolunye usuku wehlela ngasolwandle futhi wangacabanga awu ngikholwa ukuthi ngizohamba ngenyukele lapho akuphumile kakhulu endleleni yami ngizohamba ngenyuke futhi ngibone ukuthi lo mfo uzothini ngokushesha nje kunokuba ngenyukele lapho ngazi ukuthi kwakukhona into ethize ehlukile ngaleyo ndoda futhi ngasho into yodwa ngaphambi kokuba ngenyukele lapho ngiyamkhumbula ubabayi wami omdala wayengumfarisi omdala omkhulu njengoba nonkeni nabazalwane nazi futhi ngiyakhumbula ngenkathi sasivame kudoba phandle lapha olwandle wayekholwa kakhulu ngiyakhumbula ngaphambi kokuba aphume wayethi simoni indodana yami encane asikuke futhi sicela ujehova ongumnikazi wezinhlanzi zonke ukuthi uzogcwalisa amanethe ethu kulobu busuku ngezinhlanzi ngokuba ngiyakudinga, sidinga isinkwa ekhaya futhi nginesidingo sezinhlanzi. Ngakho sikhuleke Simoni, sasivame kanjani ukugoqa ugweni futhi sikhuleke. Ngambhekisisa lapho izinwele zakhe ziqala ukushelela zibampunga ekugcineni ngolunye usuku wahlala phansi eceleni kwesikebhe emva kokubamba okukhulu ukuthi uNkulunkulu wayewuphendulile umkhuleko. Futhi wathi, Simoni mfanyana wami, babayo useyaguga futhi ngifanele ngiphendule ukubizwa kwami masenya nje kweliphezulu. Bengihlala njalo ngikhuleka Simoni ukuthi ngizophila ngize ngibone usuku lapho uMesiya ebonakala khona. Manje Simoni akukho kungabaza ngaphandle kokuthi kuyoba khona inqwaba yokudideka ngalolo suku. Kuyoba khona zonke izinhlobo zezinto ezivuka ngokwamanga ngaphambi nje kwalowo Mesiya ozayo. Kodwa ngifuna ube ngikhona ukuthi uzokubona Simoni. Ngakho ngifuna ukuqiniseka ngento eyodwa Simoni, ungakwemukeli neze ngaphandle uma kunesibonakaliso sikaMesiya. Qiniseka ukuthi leso sibonakaliso sikaMesiya singokombhalo. Futhi manje lapha Simoni, nakho ukuthi uzomazi kanjani. Futhi ngiyakhumbula ngithetha edolweni lakhe futhi ngibuka emehlweni akhe lapho eqaqazela futhi egcwele izinyembezi. Baba, uzobukeka kanjani na? Uzoba ngumuntu ojwayelekile nje futhi mhlampe engathandwa phakathi kwabantu bakithi. Uzoba indoda yosizi ejwayelene nosizo. Uzolahlwa futhi yadelelwe. Kodwa Simoni, kuyoba khona amadoda amaningi anqatshwayo nadelelekile. Kodwa lo muntu uyoba ngumprofethi ngokuba uMose wathi,
the Lord your God shall raise up a prophet.
Inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami.
Moses was a perfect type of
uMose wayengumfanekiso ophelele kaKristu, umnikezeli mthetho, umpriesti, umkhululi, kanjalo njalo njengoba iBhayibheli lifunda ngaye.
And Moses said that God told him that they'd raise up a prophet.
Futhi uMose wathi uNkulunkulu wamtshela ukuthi kuyovuka umprofethi onjengaye. Futhi lona uyoba ngaphezu komprofethi, uzoba nguNkulunkulu umprofethi. Futhi nizomkhumbula noko uMose njengoba bonke abantu bakithi benzile, noma nizomkhumbula Simoni njengoba bonke abantu bakithi bazi ukuthi abaprofethi bathunyelwa bevela kuNkulunkulu. Nabaprofethi bane ungumambuli wezwi lobuNkulunkulu, ungumhumushi ngokukaNkulunkulu wezwi lobuNkulunkulu. Futhi uma lo mprofethi yasho ukuthize noNkulunkulu ebusekela, khona-ke lowo mprofethi uvela kuNkulunkulu. Ngoba uma esho ukuthize lelo yizwi likaNkulunkulu, sithembiso sikaNkulunkulu, lo mprofethi uyaphenduka ngalowo mprofethi futhi akusekele futhi athi kuyiqiniso, khona-ke uyamuzwa. Ngoba lowo ngumnyalo wethu Simoni, ungadukiswa Simoni. Kodwa manje Simoni, lapho bona lezo zinto zifezeka, qaphela lo mprofethi. Futhi ngalelo suku konke lokho kwakubonakala kubaneke kimi, ngokuba ubabayi wami sekuyiminyaka ashona. Kodwa ngikathi ngenyukela lapho ngiqala ukubuka lowo mfo omncane, akukho buhle esifanele sibufise. Sacashisa njengoba kwakunjalo ubuso bethu. Ngacabanga yilokho impela nje ubabayi angitshela khona umbhalo owakusho ngaye. Akuhlukile kunoma yiyiphi enye indoda, wayebukeka njengamanye amadoda. Kodwa ngenkathi ngenyukela ebusweni bakhe, wangibuka ngqo, wayesethi, igama lakho nguSimoni, negama likayihlo nguJona. Akusikho kuphela ukuthi wayengazi, kodwa wayemazi lewo omesabayo uNkulunkulu, baba wami omdala osewashona. Ngawa ngasezinyaweni zakhe ngathi wena unguMesiya. Wathi lokho kwangixazululela khona, ngokuba ngiyazi ukuthi ubabayi wami wayengifundise imibhalo ukuthi leso kwakuzoba isibonakaliso sikaMesiya. Kufanele ukuthi kwakunguFiliphu ucishe ngaleso sikhathi. Wathi, yebo Simoni, ngangimile ngikubonile lokho, niyazi ukuthi ngenzeni na. Ngathathela ngazungeza igquma ukutshela mfowethu Natanayeli ehlezi phezulu lapha. Natanayeli, uyakukhumbula na? Oh yebo Filiphu, ngikukhumbula kahle.
I remember I went around the mountain and I found
ngiyakhumbula ngazungeza intaba futhi nganga thola unathaniyeli ekhuleka ngaphansi kwesihlahla ngase ngithi nathaniyeli woza ubone ukuthi ngubani esimfumene ujesu asenazaretha indodana kajosefa futhi uyakhumbula ukuthi wena wathini nathaniyeli na awu ngiyakhumbula ngathi kungaba khona ukuhle kuvela enazaretha phakathi kwalabo bagenqeki abangcwele na noma ngabe ufuna ukukubiza ngani kukhona umesiya ozayo uyokwenyukela lapha kukayifasi umkristu omkhulu uyofika azazisenhlanganweni yethu ngakho kwakungeke kube khona noma yini eyaphakama phansi lapho phakathi lapho ukuthi noma yiyiphi indodana kajosefa noma kanjalo njalo yayingake ibe yinoma yimuphi umesiya futhi niyakhumbula na ngiyakhumbula owangitshela khona futhi Filipu kwakuyini na wathi woza ubone lowo ngumqondo ongcono kakhulu ngahlala ekhaya futhi gxeke woza uzitholele wena woza ukuhlole ngezwi ubone ukuthi kuqinisile yini leyo yisayensi yezenkolo enhle woza uzibonele wathi yebo ngiyakukhumbula futhi wathi uyakhumbula ukuthi sakhuluma ngani sezana tineyele na isikebhe sasiyendezela ngasemagagasini amancane manje siwela ulwandle yebo ngiyakhumbula bonke babenikeza ubufakazi babo siqu ngojesu ababekucabanga ngaye futhi ngakho wathi yebo ngikhumbula kahle yebo ngiyakhumbula sasikhuluma ngawe Simoni yangi wathi uyamkhumbula lo mntu womdala owayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe uqobo irisigini yenhlanzi yakhona ya wathi wamtshela ukuthi wayengubani nokuthi uyise wayengubani manje uyazi netaneyeli ukuthi uyisifundisa esikolo futhi uyazi ukuthi ibhayibheli liyasho ukuthi umesiya uzoba ngunkulunkulu umprofethi siyomazi ngesibonakaliso somprofethi yebo ngiyakukhumbula lokho futhi ngiyakhumbula kwangitshela ukuthi angahla ngitshela ukuthi ngangingubani ngenkathi ngifika phambi kwakhe ngiyakukhumbula lokho awu manje netaneyeli ufuna ukufakaza phandle lapha na mbela ngiyafuna bazalwane ohe uma uke wahlangana nojesu uyathanda ukuxoxa ngakho sengiyabonisa kuma esikebheni esincane futhi ethi bazalwane ngenyukela lapho ngazibuza ukuthi yini leyo ndoda ngangimzwile ufilipu ekhuluma ngaye futhi ngacabanga awu impela ufilipu bengeke angitshele lutho olungelungile ngafika lapho ngabona iqembu elincane labantu omhlasimbe mhlawumbe okunjengalapha kuloku busuku noma ukuthize wathi iqembu elincane labantu ngapho mhlawumbe wayesemgqini umkhuleko futhi lapho ngisukuma phambi kwakhe wangibuka wayesethi bheka umisraeli kungekho nkohliso kuye futhi ngacabanga manje lokho kuyaxaka angigazi ngibone phambilini futhi akagazi angibone phambilini ngakho wazi kanjani ukuthi ngingumisraeli na wazi kanjani na ngingaba ngumarabu ngingaba ngumgreki ngani sonke sigqoke okufanayo ngakho wazi kanjani ukuthi ngangingumisraeli futhi ngangingena nkohliso ngangenge elungileyo indoda eqotho na ngakho ngathi kuye rabi ngangingafuni kunganake ukungamhloniphi ngakho ngathi rabi uze wangazi kanjani na awungazi ukuyibone futhi awungazi kungokokuqala ukuba sibonane ngakho ungaze kanjani na wathi ungakabizwa ngufilipu uphansi komuthi ngakubona yebo kwathi ufilipu ngiyakhumbula ukuthi wenzeni wawangasezinyaweni zakhe futhi wathi rabi wena indodana kankulunkulu wena inkosi ka-israyeli awusho uyamkhumbula urabi lavenski laphaya ukuthi wathini na wathi manje bukani bandla ningayikholwa leyo nto lowo ngubhelizebhule lowo ngudeveli kulowo muntu enza lokho ungumbhuli niyabona ngiyakhumbula ukuthi ujesu wathini kuye na wathi ngiyanithethelela ngalokho kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza futhi uzokwenza into efanayo futhi uma ukhuluma izwi elimelene nawo anisoze nathethelelwa khona kuleli zwe nasezweni elizayo niyakukhumbula lokho na yebo yebo siyakukhumbula lokho kufanele ukuthi kwakungu-andreya ehlezi eceleni kukapetro ngaleyo nkathi wathi ngingafakaza bazalwane na yebo wathi ngifuna ukukhulumela lonke iqembu lethu wathi ngenkathi ngalolo suku ngenkathi sehlele ejerikho sivela ejerusalema sehlele ejerikho sehla ngontabeni kodwa wayenesidingo sokudlula ngasesamariya sasihlala simangala manje ngiyamkhumbula etshela labo bapristi ngalolo suku ukuthi wathi ngiqinisele ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza nendodana iyakwenza kanjalo Ngakho sibonile ngalolo suku ehamba edabule ezixukwini zezinyonga izimpumputhi izishoshe abasontekile abashobeneyo wayesethela indoda ilele ehlakeni wathi thatha uhlaka lwakho ungene endlini yakho indoda yamlalela umpristi yombuza wayesethi angenzi lutho aze ubaba angibonise futhi wayazi ukuthi indoda yayikade ikuleso simo mfowethu lokho kwakucazulula ukuthi wayeyi wazi uNkulunkulu wayemkhombisile ukuthi enzeni wakhombisa ukuthi ubani lapho indoda yayikhona wazi ukuthi yayisibenga leyo ndlela iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili yayingakhubezekile noma yayingesiyo inyonga yayikwazi ukuhamba yathi lapho ngehla omunye umuntu uhamba phambi kwami yabo ngiyakukhumbula lokho futhi ngendlela thize waholwa ngokucakile futhi sonke siyakwazi lokho senyukele esamariya futhi akumangalisi na ngenkathi sifika nje ngaphandle komuzi lapho kulowo mthombo wahlala phansi kulo mthombo futhi wasithuma sonke yebo abazalwane bathi yebo ngingani siyakukhumbula lokho Andrea kahle kakhulu futhi wathi ngenkathi sehlele emzini Johane yilapho wabukisa khona futhi wawufuna ukushisa umuzi uyazi kodwa ngoba bebengeke basinike ukuthize ukuba sikudle kodwa siyabuya futhi niyazi lapho sibuya senyuka ngezihlahla lapho samangela kakhulu ngenkathi sibona inkosi yethu ikhuluma nowesifazane intombazane esencane intombi mhlampe unyaka wayo kuthi niyakhumbula wayesanda kudonsa imbiza yamanzi ngenkathi sikhuphuka ngakho sasifuna ukubona ukuthi wayezokwenzani ngakho wathi sifazane ngiphuzise futhi ngokushesha wambuka wayesethi akusile isiko kini majuda kubani sicele thina amasamariya izinto ezinjalo asidlelani sinokwehlukana lapha ufanele usho into enjengaleyo kimi futhi wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi bani obukhuluma kuye beyocela kimi amanzi futhi bengiyokunika amanzi ongezi ukuzokha lapha ngani wesifazane wathi mthombo utshelile awunalutho lokukha ngiyakhumbula abazalwane ukuthi sonke sathi nyelele kanjani phansi ngaphansi kwaleso sihlahla futhi salalela ukubona ukuthi wayezotheni na ya ngiyakukhumbula khona emva komthombo lapho futhi Andrea uyakhumbula ngizamile ukufuqela ekhanda lakho lishele phansi uzama ukulunguza ude ngene na futhi ngakho salalela ukubona ukuthi wayezotheni kulolu lwesifazane ngakho usendela kakhudlwana kuye wayesethi obaba bethu bakhuleka kule ntaba wena uthi eJerusalema ngiyayikhumbula ingxoxo yaqhubeka esikhashanyana na futhi emva kwesikhashana wambuka ngo ebusweni wayesethi hamba ulande indoda yakho uze lapha ngiyakhumbula ukuthi wathini na anginandoda Oh sacabanga manje manje kukhona ukumbambile manje usekutholile lo wesifazane wathi manje siyazi uma wesifazane ubengakhuluma amanga futhi ubeyobanga uNkulunkulu wethu inkosi yethu siyazi ukuthi lo wesifazane mhlawumbe ubeyofa khona impela emikhondweni yakhe kunjalo ukuphikisa izwi likaNkulunkulu ebusweni bakhe ngona ngakho samangala ukuthi kwakuzokwenzekani wathi angile ndoda wathi uche iqiniso ngakho samangela ukuthi kwakuzokwenzekani khona ke siyamuzwa ephakama futhi wathi ubuna isihlanu naleyo hlala nayo manje ayisindoda yakho ngakho ushe iqiniso ngiyakukhumbula ukubukeka kobuso balowo wesifazane na izinwele zakhe zawela phansi awakhe amakhulu amehlo amahle abuka phandle lapho wanwa ikhanda lakhe wathi mnumzane manje Johane thula du ngiyazi ukuthi utheni uzothi ungubhelizebhule niyabo kodwa wathi inkosi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunoma abashumayeli azi wathi kuleso simo oyebo kuqeqeshwa ngokweqile ulwazi lwesikholiji lesayensi yezenkolo lukususa kuye ngezinye izikhathi kude kunokuhamba esitaladini manje lapho wathi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena thina amasamariya siyazi ukuthi kuza umesiya uthiwa ukristu ogcotshiweyo umprofethi mose akhuluma ngaye futhi siyazi lapho efika uzositshela lezi zinto ngoba lokho kuzoba isibonakeliso sikamesiya uzoba ngumprofethi othunywa nguNkulunkulu siyazi ukuthi uyeza uJesu wathi nginguye ohe nginguye okhuluma nawe waphinde wabuka futhi wawisa lo mbiza yamanzi wayesesuka wangena emzini ngamandla akhe wonke ndiyakhumbula sasaya ngale sathi yidla nkosi yidla nkosi wathi ngine sinkwa sokudla eningasazi futhi saqhubeka sahlela edolobheni futhi nakho kuphuma amadoda futhi siyakhumbula lowo sifazane ehlanga esitalade sasikuzwa ukuthi ngoku lowo mthombo wonke amadoda azungeze indawo yemakethe wayethi wozani nibone umuntu wozani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile akuyena yini lona kanye umesiya na lesi akusona yini isibonakaliso sikamesiya na yebo wozani nibone umuntu ongitshele engikwenzile kuyena yini umesiya lona na futhi bazalwane niyakhumbula ngenkathi yonke lawo madoda ephuma lapho futhi abukholo lobo bufakazi bowesifazane futhi amemukela njengomesiya wo sonke sakufakaza lokho ngakho sonke siyazi bafanele ukuthi bathi bazalwane ukuthi siyazi ukuthi ungumesiya futhi uyasethembisa manje ukuba singayi kunoma yibaphi abezizwe lokho kuzoba okomunye unyaka kodwa hambani kunalokho niyenze imvini ezilahlekileyo zakwa-israyeli niyabo manje isimanga uzazise yena uqobo kumajuda uzazise yena uqobo kumasamariya kodwa hhayi kowezizwe mhlawumbe uzokwenza lokho kamuva abambhekile umesiya manje kufanele ukuthi kokucishe kube ngaleso sikhathi usathane abuka ngaso phezu kwesiqongo sigquma emva kokuba sekumnyama usathane uyakwesaba ukukhanya noma imuphi udeveli uyakwesaba ukukhanya kunjalo noma yini nobuzelayo into embi yesaba ukukhanya uthethe isilwane sasendle eminweni yase-Afrika noma ukuba phandle lapho uzingela khanyisa nje ilambu sezihambile ziyakwesaba ukukhanya thola iphela elidala elicasulayo uphose umnyombo uyaphula phansi ndawo lapho sekumnyama lizofika lidla khanyisa ilambu nje futhi ulibhekisise licasha impela izilwembu nakho konke okunye kuzosuka ziyakwesaba ukukhanya yingaleso sizathi abantu bayayesaba lena yakudala mihlangano kamoya ngcwele abantwana bobumnyama basebenza ebumnyameni abantwana bokukhanya bahambe ekukhanyeni nina nikukukhanya kwezwe umuzi ohlezi egqumeni ungabeki isitsha phezu kwakho manje niyabo usathane wabheka ngale ngokushesha lapho kuba mnyama wathi awu ngiqagele cishe sekuyisikhathi sokuba ngiqale ngizingela kuwo wonke amaneklabhu namabha omculo wokuzijabulisa yonke into wathi angazi ukuthi bakuphi labo bafundi nojesu kuphi ngakho babheka futhi lapho yena nawo wonke amadimoni akhe abuka nakho babephandle lwandle ngaphandle kwakhe wathi manje ithuba lethu bahambile ngaphandle kwakhe manje sesingaphindisele kubo ilokho nje akubukayo kuwe nami ukuba sike sihambe ngaphandle kukajesu kanye ngikusho lokhu ngenhlonipho kuzithoba nezinhlonipho ngiyesaba yilokho abantu bepentekostali abakwenzayo nihamba nilandele izakhiwo ezinkulu nezinhlangano ezinkulu nemiphakathi futhi nimshiyile nibhizi kakhulu ezinhlelweni zokwakha ukhohlwe yimishini encane ezansi esitaladeni nethamborini endala esigenci niyazesaba izigwebo zasejele nezinto futhi niyabo kukhona kungalungile bahamba ngaphandle kwakhe bafikelwa ukuthukuthela izinhlelo kanjalo njalo futhi bakhohlwa nguye ingaleso sizathu edadewethu bephungule izinwele zabo futhi baqoke lezi ezindadlana izingubo ezingcwelile nabadikoni bafakwa ebandleni ngiyalazi ibandla lobungcwele ibandla elikhulu lepentekostali elinye amakhulu kunawo wonke United States futhi ngazi umngani wami kulokho indoda eya kuleli bandla yathola isifazane intombazane esencane phakathi lapho eyayiyithanda kangcono kunoma yenza kumkayo futhi yayiyinhle intombazanyana futhi yashiya umkayo yashada nale ntombazane yebandla futhi bayenza idikoni emva kwalokho futhi yahamba ngaphandle kwakhe yilokho kuphele ngikwaziyo bazalwane yebo ngoba yakhokha kanzima epolitini abantu sebeqala ukubheka kakhulu mayelana nemali nokugqoka nezinto ezinhle ungcono ubuke phezulu ungcono usuke kuleyo nto ngoba khumbula lokho ngokuholela eLaodikeya okungukuthi unyaka webandla uyophuma ungene kukhulisa uNkulunkulu esisini sakhe uvele nje akuhlanze emlingeni wakhe washo nje beziphathise kwamaKristu ofune angempela amaKristu azelwe ngokusha anokwangempela ukukholwa kwangoqobo ukukholwa lonke izwi uNkulunkulu alibhalayo manje ngifuna ukuqala ngalezo zinto ngoba nginihlalisa lapha isikhathi eside kakhulu manje qaphelani khona-ke usathane ubabonile phandle lapho ngaphandle kwakhe wathi nanti ithuba lethu lokuba siziphindisele kubo manje futhi lokho akwenzile ngibandla ngibiziwe namhlanje ngabanye babaxhasi bami emhlanganweni bangibizele ibanga elide kule ntambama iqembu labefundisi bepentekostali hayi ibaptist presbyterian abefundisi bepentekostali futhi bavuma ukuthi bebengakholelwa ukuphulukiseni ngokukankulunkulu futhi bebengangefoni edolobheni futhi bebengeke baxhasa umhlangano lapho bebekhulekela abagulayo abefundisi bepentekostali ngiyadabukisa kunjalo na ngaba nolunye ucingo lwathi oluvela eqenjini elathi uma uvumele elinye iqembu lihlale msamo nawe asize ukuzihlanganisa ngalutho nakho lokho kubi kakhulu kunanini yini indaba na bahambe ngaphandle kwakhe uthando lukankulunkulu enhliziyweni yethu lusiphoqelela ukuba sifinyelele kuwo wonke amahlelo yonke indawo lapho sekufika endawaneni ukuthi angeke ube nothando oluthambile loso sonke isidalo singumuntu kukhona kwenzekile kuwe unkulunkulu wakuthanda kakhulu ngenkathi useyisoni umfokazi kudena unkulunkulu esitsha senhlala kahle yezwe lonke likankulunkulu wakuthanda kakhulu ngangokuthi wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yakho impela uthela umoya kuwe ungcono kunomunye umuntu khona-ke umubi kwedlule noma ubani omunye engimaziyo ngikhathali uma uke ulunge kakhulu esayensini yakho yezinkolo izinjongo zakho nezimpokophelo kuyiphutha ngingaqoka kuba nephutha kweyami esayenseni yami yezinkolo kunokuba ngibe nephutha enhliziyweni yami kunjalo umoya kankulunkulu uhlale enhliziyweni yakho ensimini eseyideni umuntu wathatha okwakhe waxikisa manje ensimini eseyideni okukhona ukukhetha okwenziwa ngendoda udevil wathatha ikhanda layo unkulunkulu wathatha inhliziyo yayo futhi khona-ke uyithumele ekholiji ayiqandise ngesayense enhle yezinkolo bese eyiqeda amanzi emzimbeni phakathi lapho futhi iyabuya iphume ikhanda layo lonke likhukhumele lilikhulu kakhulu ukuba lifake isigqoko esijwayelekile bese-ke iphuma inomunyu enhliziyweni yayo ngomfo oyisakhamuzi sombuso na lowo akusuye unkulunkulu kunjalo usathane ubabonile behamba kanjalo bengena unkulunkulu futhi ngakho wathi manje asibasuse futhi leyo indlela enhle nje yokukususa futhi mfowethu lapho uthele ndawo ngeke ukwazi ukufinyelela kuyo ngaphesheya kothango uze ngaphesheya kwesitaladi futhi uzihlanganise futhi ubize indoda ngomfowenu ngenxa nje yokuthi kungahle kube khona umehluko omncane wezinwele wazi kanjalo ukuthi awehlukile kancane emehlweni kankulunkulu into ethize ncane futhi ube ngumfowethu na ngani impela mfowethu i-altare liyindawo yakho kunjalo impela lungisani nonkulunkulu bengingeufune lowo moya omubi kimi kunjalo ngiyaxolisa ukubona lokho kungena ngesinyelele emaqenjini amaphentekostali zonke izinhlangothi zawo futhi kuvela amacala onke okokuqala ipotwe ngeke labize ketela ngokuthi limnyama ngoba okuyisithupha nje kokukodwa uhafu wedazini kokunye ngakho kungamacala omabili kodwa mfowethu ningalokothi nivumele leyo nto embi ize kini madoda caba mnumzane mfowethu ninamathelane njengotilige ekuseni okubandayo ngempela nje ninamathelana ngempela ndawonye nibe ugqinsi kunjalo ngokuba ya libusisiwe igoda elibophayo izinhliziyo zethu othandweni lobukristu inhlanganyelo yomqondo efanayo njengalokho ngaphezulu phambi kwesihlalo sobukhosi sikababa wethu sithulula imikhuleko yethu ehlangene kunjalo ukwesaba kwethu amathemba ethu izinhloso zethu kunye izinduduzo zethu neminako yethu kunjalo ileyo ndlela esifanele sibe yiyo yebo impela hhayi abahahayo abanobugovu abanganaki abangamesabi unkulunkulu izithelo zikamoya ziluthando ukujabula ukubekezela ubumnene ububele ukukholwa ukukhuthazela lokho-ke leso yisithelo sikamoya liyasazi isihlahla uma isihlahla sinexolo lomthombe kuso nama-aphula amila kuso kuyini na isihlahla sama-aphula okuphila esihlahleni kuveza ama-aphula kunendaba yokuthi isayense yakho yezenkolo eyiyini ilungile noma ilungile uma uthela uhlobo olungalungile lwesithelo uhlobo olungalungile lwesihlahla mfowethu ujesu wathi ngiyakubazi ngesithelo sabo hhayi ngesihlahla sabo kodwa ngesithelo sabo kunjalo qiniso manje wakubona ngaphandle kukajesu futhi khona-ke uqala ukuphephetha umoya wakhe uphoyizeni kubo futhi isiphepho esikhulu sashanela phansi nomkhumbi omncane wawusuzoqothuka emuva naphambili phansi naphezulu emuva naphambili isikebhe sincane sigcwala amanzi isigxobo sensika saphephuka izigwedlo zaphuka lokho sekuthiya kube yisimo sokukhubazeka esingena kuso kunjalo kunjalo uqala ukuphephetha umoya wakhe ngowenhlangano yethu kungenjalo awukho kunoma yini ithini oqinisile bonke abanye banephutha zihlukanise uhe ya izinsuku zezimangaliso aselwe dlule awu lokho kuphulukisa kukaNkulunkulu akukho lutho kukho ayikho into enjengalena lokho noma kunye uye niyabo lokho ngokuphefumula okungupoyizeni kukasathane ungazihlanganisi ngalutho naye akakholwa njengoba senza kunye kuphela kukholwa lokho ngokukholwa kukaNkulunkulu kunjalo ukukholwa kukaNkulunkulu ukukholwa kwakho kobuntu akuhambi kude kakhulu kodwa ukukholwa kukaNkulunkulu kuwe kunjalo yilokho ukukholwa kukaNkulunkulu okukwenzayo kuwe kukwenza ube nomuzwa ofanayo uJesu abanawo ngoba umoya kaKristu kuwe onke amathemba lalingasekho base bethi nje abalungele ukucwila babethi ababambane futhi bethi ngani sihambe ngaphandle kwakhe na asimcindezelanga ngani ukuba ahambe nathi na kodwa niyazi ukuthini wenze izinto ezinjalo ngesinye isikhathi ukubona nje ukuthi sizokwenzani ngicabanga ukuthi wakwenza ke lokathi esikhundleni sokubashiya bonke ndawonye niyazi ukuthi wenzeni na wayazi ukuthi lokho kwakuzokwenzeka uyayazi le nto khona manje eqhubekayo manje ebizokwenzeka kodwa niyazi ukuthi wenzeni na wakhwela iguma liphakeme kune wonke lelikhona ePalestina wenyukela esiqongweni siguma ukuze akwazi ukubona yonke indlela ngaphesheya kolwandle ukuba ababhekisise ngenkathi efa eCalvary wakhwela izindonga zaseCalvary waze waqhubeka nokukhwela ngalokho kusa kwePasika waze wakhwela waya ngale kwenyanga izinkanyezi ilanga waze wakwazi ukubona ephakadeni uyongena ephakadeni Isola kali phezulu komzulile futhi ngiyazi ukuthi ubhekisisa lo mhlangano kunobubusuku ufuna ukubona ukuthi sizokwenzani Onke amathemba lalingasekho babecabanga ukuthi konke kwase kwedlule babezominza futhi ngekathi wona impela umzuzwana obucayi ngekathi esebabhekisisile futhi nangu eze ihamba eza kubo olwandle oluzanyazanyiswayo Futhi manje iphutha elidabukisayo abalenzayo ngifuna ukusho ekuvaleni iphutha elifanayo elidabukisayo ibandla elilenzayo namhlanje babemesaba babecabanga ukuthi wayeyisipoki umoya into ethize eyisipoki ebhula nodeveli yilokho abakucabanga baqala ukuthi uthumela Kodwa lalela lelozwi eliduduzayo ningesabi yimani sibindi yimina Yimina okukuphela kwento eyayingaba siza okuhusizo kuphela lapho bakungukusizwa futhi babekwesaba futhi namhlanje into kuphela ezodiliza imigoqo into kuphela engasihlanganisa ndawonye njengabafowethu namaKristu into kuphela engasihlanganisa ndawonye futhi ngumoya kaNkulunkulu noma uthando lukaNkulunkulu elichithekele ezinhlizweni zethu lezo muso ovela kuNkulunkulu ukuthi asihlukene sonke singumzimbo wodwa uNkulunkulu yabaphulukisa ngokufanayo nje njengoba babenjalo noma ngabe bayini asihlukene babona umoya kaNkulunkulu owathendiswa nguKristu qobo lwakhe ngezinsuku zokugcina wathi njengoba kwenzeka eSodoma ngenkathi leyo ngelosi ithi ngiye ngumoya kaNkulunkulu ibonakaliswe enyameni Idlenyamajolo idlobiso luvele komazini iphuza umbhobe ubisi elunoshukela noma ngabe kwakuyini Idlepotela sikweni sombila ihlezi lapho idla njengomuntu ifulathele ithende komhlane wayo isihambi Ingakaze ibe ngalapho ngaphambilini uAbrahama wayengakaze ibone ngokwazi kukaAbrahama yayingakaze imbone futhi yathi uAbrahama uphumukakho uSara na Oh, yayazi kanjani ukuthi wayekaliwe na? Yayazi kanjani ukuthi wayena inkosikazi na futhi yayazi kanjani ukuthi igama lakhe lalinguSara na? Sengathi ngiyabona uAbraham wathi ukuhola kwami kwakulungile. Wathi usathende nemva kwakho. Yathi Abraham, ngizogcwalisa izithembiso sami kuwe. Qaphelani, hayi ingelosi, hayi umuntu, kodwa ngizogcwalisa sami izithembiso esinjepho engakuthembisa khona. Oye, anibone ukuthi kwakunguNkulunkulu na? UAbraham wathi kwakunguNkulunkulu, wayibiza ngoElohim, inkosi uNkulunkulu, umdali. El Elohim, kusho wenele konke nokhona ngokwamandla akhe, amen. Wayengokhona ngokwamandla akhe, Elohim ebona kaliso emzimbeni wenyama. Edla futhi ephuza njengomuntu owayazi ukuthi wayengu-Abraham. UNkulunkulu ofanayo wabonakaliswa futhi wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona. Ngakubona uphansi komkhiwane. El Ela Elohim, ngiyakubona na? Futhi ngezinsuku zokugcina wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, ngiyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ngamesaba uNkulunkulu, yona nto kuphela engakusiza. Ngabe kuyosisiza thina ama-Methodist na? Yebo. Kusisize thina ama-Baptist na? Yebo. Kusisize thina oneness na? Yebo. Two-ness? Yebo. Three-ness? Yebo. Four-ness? Five-ness? Ngikatshela ukuthi uyini, kungusizo lwenu nonke. Ningakwesabi umlayezo weBhayibheli likaNkulunkulu kini nonke. Othandayo makeze futhi aphuze emithonjeni yamanzi okuphila ngesihle. Ngesabi mina, kwasho uJesu, futhi ngiyakuba nani ngileso sabizwana, futhi isabizwana somuntu ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. UJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. Ngenkathi wayenjalo izolo osukwini lwakhe, wayeyinsika yomlilo, wabonakaliswa enyameni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva emva kokuvuka kwakhe, uSawulo ephefumula izinsongo ezinkulu, wehlela eDamaseko ukukhanya, insika yomlilo yamshaya yamlahla phansi. Wathi ungubani wena na? Wathi nginguJesu. UPetro wayesetilongweni, insika yomlilo ingena ngefasitela. UPetro wacabanga, nginephupho manje. Wathi wozani, ngilandeleni. Amasango avuleka ngokwawo, wadlule ngqonga kubalindi. Akaqondanga ukuthi kwakunguNkulunkulu, waze wabanga phandle. Amen. Ngiyamthanda ninjalo na? Asi manje isikhathi sami seseqile ngemizuzu emihlanu. Ake sicule nje leli culo lincane kuye nonke nina bantu nonke. Ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Baba wethu asezulwini, siyakubonga ngezwi lakho. Izwi lakho liqinisile. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Futhi ilizwi wabonakaliswa phambi kwethu enyameni, encwadini yamaHebheru. Kwathi izwi likaNkulunkulu uKristu kusobala linamandla kakhulu, futhi libukhali kuna noma iyiphi inkembe esikahlangothi zombili, ihlaba kuze kwahlukaniswe ithambo nomkantsha, futhi lahlulela ngisho imicabango nezizindlo zengqondo. Wo uNkulunkulu, yiba nomusa kethu sibe khona Baba. Zazise kulobu buso kenyameni yomuntu ngokwenza izinto ezifanayo owazenze muva lapho, ukuze bazi futhi lapho sima enkantolo yokwahlulela akuyi kubakho izaba. Baba, thatha umuthi wakho wokugcoba amehlo kamoya kulobu busuku, futhi uvule amehlo abantu ukuze babone ukuthi nguwe, ukuthi ngumoya wakho wawufile uphila kuze kube phakade. Kwangathi abaningi babantu, ngisho nase njengowesifazane wathinte ingubo yakhe, kwangathi bangaphulukiswa ngomusa, ngokuba siyakucela egameni lakhe. Amen.
I love you. just mine. Now.
Manje kamnandi ngempela niyamthanda nemthanda ngempela na kukwenza uthande wonke umuntu akunjalo na kulungile manje sesacula futhi ngokuphansi nangokumnandi kuye makuthi wonke umuntu axawulane nomunye nje ngokuthula ngakithi ngqo
Manje
sikhonze nje namakhanda ethu ekhotheme ngokuthula yisho lihamishe manje.
Just think how good he is to you.
Cabanga nje ukuthi muhle kanjani kuwe oh Nkulunkulu. Cabanga nje enhlizweni yakho manje beka isandla sakho ngale Calvary.
Oh dying lamb. Thy precious blood shall never lose its power.
Oh wondlo elifayo igazi lakho leligogo alisoze lalahlekelwa amandla alo Uthini ini oh mhlawumbe ya mhlawumbe ngingakwenza Nimthandelani na cabanga nje kungani nimthanda na
Thank you now for this sweet fellowship.
Baba siyabonga manje ngalenhlanganyelo emnandi oh sikuthanda kanjani Nkosi sigeze nje emthonjeni sizigeza thine bohleni bobulunga kwakhe nobungcwele namandla akhe izono zethu zonke sezihambile igazi lika Jesu Christ intethela kaNkulunkulu liyasihlanza kulokho silungiselela ukungena esihlalweni sobukhosi manje Nkosi ukucela umusa.
You've got a group of sick children here, Father.
Uneqembu labantwana abagulayo lapha baba bafikile kulobu busuku ngoba bayakholelwa kuwe futhi ngizele kuletha umlayezo kubo. Oh Nkulunkulu abanye balaba bantu phakathi lapha bazofa khona lapho uma ungabasizi izinyanga zethu ezithandekayo zomhlaba lapha zibadelile abanye babo akungabazeki abanye babo bakhubazekile futhi baphuphuthekile nento ethize abezemithi abangazi ukuthi bazokwenze njani ngakho baba ungumdali
David one time as we called
uDavid ngesinye isikhathi njengoba sicaphulile wayenakekela izimvu zikayise uNkulunkulu mangithathe indawo yakhe nje kulobu busuku nginakekela izimvu zikababa ngolemisoko ingonyama isitya siyangena sadimela enye yezimvu futhi sakhetshema saphoma iwondo futhi wayengena lutho kodwa indemane encane nje kodwa walandela ingonyama wakwethemba wabulala ingonyama wabuyisa iwundlu Baba kuna baningi babo lapha kuna kubusoko abagulayo nabahluphekile ukuthi sayenze yezokwelapha ikwa ngingeje bazo ukuthi bazokwenza njani bafikile lapha kulo busoko bayizimvu zakho ngithethele indwe imali ncane yomkhuleko futhi ngiyabalandela Nkosi siphe amandla ukukholwa ukubulala leyo ngonyama lo develi lo mdlambuza lo develi obakhubazile kube noma ngabe kuyini ukuze sizibuyisele esibayeni sezimvu zakho ngokuba baba wethu akafuni ukulahlekelwa izimvu zakhe. Sithelela ukungakholwa kwethu Nkosi futhi ubothise imiphefumulo yethu ngomoya wakho siyaqonda ukuthi ukubulukiswa sekuvele kuthengelwe thina. Ngokuba yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu nangemivimbo yayo thina sa inkathi edlule ephulukiswa. Manje sibekhona Nkosi ukuthi uzoza kulobusuku kulomhlangano futhi uzokwenza into owayenza njengoba nje wenza ngenkathi ulapha emhlabeni ngoba wethembisa ukuthi kuyokwenziwa ngalolu suku. Futhi lapho sesisuka emhlanganweni kulobusuku kwangathi singazizwa njengoCleopas nabo bevela emawuse ngenkathi wenza into ethize lapho njengoba nje wenza ngaphambi kokubethelwa kwakho. Babazi ukuthi lowo kwakunguJesu ofanayo wayevukile futhi wayenza njengoba nje enza ngaphambi kokubetshelwa kwakhe ngenhliziyo elula. Bagijima futhi batshela wonke umuntu impela Inkosi evukile kwabafileyo futhi bathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu ngenkathi ekhuluma kithina. Ngiyakhuleka Baba ukuthi angeke besabe kulobu busuku ngenkathi okhuluma nabo emoyeni wabo noma kwangathi bangaqonda ukuthi lelo phimbo elincane elihashazelayo elaheha ukunaka komprofethi. Umoya namandla ovumbuzayo washaya phezu komgede awumvusanga umprofethi kakhulu ukuthi umane umbane igazi namafutha kanjalo njalo konke kwathululelwa phansi kodwa akuzange kumhehe umprofethi. Kodwa ngikathi lelo phimbo elincane lihashazayo likhuluma khona-ke umprofethi wamboza ubuso bakhe ngeveli futhi uyaphuma uNkulunkulu wakhuluma naye. UNkulunkulu asimboza ubuso bethu ngeveli kulobu busoko futhi siphume sizwe kuwe kwangathi singesabe kwangathi singazimboza ngeveli ngezwi likaNkulunkulu siphumele phezu kwesithembiso sakhe manje.
That still small voice of the promise by the word and see you perform these things that we're asking tonight.
Lelo phimbo elincane lihashazayo lesithembiso ngezwi futhi sikubone wenza lezi zinto esizicelayo kulobu busuku sikunikela konke kuwe manje egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngifuna ukukhulekela lokhu manje nje Nkosi Jesu, wakwethembisa ngolunye usuku kulotshwe ngumbhali ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babesendleleni yabo beya ezweni lesethembiso. Nolwandle lobomvu lwangena endleleni yabo khona impela emqini womsebenzi. Olwandle lobomvu lwalubavimbezela ezweni lesithembiso. Nombhali washo ukuthi uNkulunkulu wabuka phansi ngale yonsika yomlilo ngamehlo athukuthela. Nolwandle lobomvu lwesaba lwagingqikela emuva nabantwana bakwa-Israyeli baqhubekela ezweni lesithembiso. Manje Baba, isithembiso singukuthi uyosiphulukisa, ukuthi usiphulukisile nokungabaza kusendleleni izinkolelo ze zonke izinhlobo zezinkathazo. Manje kodwa thi uNkulunkulu angebuke kuphela ngensika yomlilo kulobu busuku, kodwa ngegazi lendodana yakhe uqobo. Kwangathi lawo madimoni abambe abantu ogulayo othumelela amadyogu lapho lamadyogu ezimpawu ebekwa phezu kwabantu. Kwangathi lowo develi angabakhulula futhi bawelele kulelozwe lesithembiso lempilo enhle. Sibekhona Nkosi kusemqeni womsebenzi sithumelela amadyogu egameni likaJesu ngaleyo nhloso. Kwangathi angabuyiselwa esithembisweni uNkulunkulu abanika sona. Nesithembiso phezu kwakho konke ngiyafisa sengathi ungaphumelela empilweni ukuze bakwazi ukukhonza uNkulunkulu. Amen. Labo abangabanikazi bawo bangawathola emva kwenkonzo. angazi ukuthi sizowumisa kanjani umugqa umkhuleko phezulu lapha umugqa izindonga zigcwele manga kamakhadi omkhuleko nonkeni wakhiphila na amashumi amahlanu bengubani na OA OB noma OC ake sibone ukuthi singenzani ngabe khona indawo yomugqa phakathi kwenu nonke nodonga lapho bazalwane na ngabe umugqa beningeke nibe nankinga na lokho kulungile qhabo ungakwenzi ungasuka endleleni yakho sizokwenza sifuna ume khona lapha mehluko noma ngiyanikhulekela noma cha lokho akuhlangene kakhulu nakho akusizo izandla zami izandla zakhe niyabo yingaleso sizathi nginalezo izikhathi manje khumbulani uma bekukhona noma yini ezweni ebengingayenza ukuthi siza bengiyokwenza kodwa akukho engingakwenza mayelana nokuniphulukisa kuphela kunitshela umlayezo ukuthi uKristu usevele uniphulukisile bangakokholwayo ukuthi lelo iqiniso nani yabo yena bangakwaziyo ukuthi sonke isono ezweni sathethelelwa ngekathi uJesu Kristu efa esiphambanweni na kulungile manje-ke wenzani lapho uzwe izwi na uyakwemukela kunjalo bese kuthi-ke uma ukukholwa ukuthi usindisiwe manje-ke bangake waziyo ngenkathi uJesu efa esiphambanweni ukuthi ngemivimbo yakhe saphulukiswa na waphulukisa wonke umuntu ogulayo impela manje-ke yini noma ubani abengayenza na uma usuvele ukhishiwe sitele sibolekisa ngemali kuthathwe isibambiso uma umfo emi lapho nethikithi lokuhlengwa into kuphela ofanele uyenze ngokukwemukela niyabo lokho nje ukukuthatha ukhululekile awudingi ukuthini na ngibize kuze kube amashumi amabili nanhlanu bangeniswe bonke kulungile manje kulomugqa omkhuleko into kuphela engizoyenza ngokukhulekela abagulayo niyabo manje bangakwaziyo ukuthi ube lapha emihlanganweni ezayo waziyo ukuthi umoya ongcwele owethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi umlayezo uyoba njengoba wawunjalo ngezinsuku zaseSodoma lo Jesu Kristu nguyenezela namuhla naphakade futhi wenza isithembiso ukuthi uyokwenza lezi zinto bangaki abafundi bebhayibheli abakwaziyo lokhu wakwethembisa na kulungile uyakholwa ukuthi sisekupheleni konyaka wabezizwe njengoba kwakunjalo ekupheleni konyaka wamajuda nonyaka wamasamariya na manje ujesu wazenza waziwa njengomesiya kubo ngesibonakali sobumesiya ngabe kunjalo na ukhona ukwaziyo lokho na bangakwaziyo ukuthi wayenesibonakeliso sikamesiya na impela wakwenza wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa owesifazane omthonjeni wathi siyazi lapho umesiya efika uzositshela lokhu niyabo futhi ngakho ukwazi izimfihlo zenhliziyo yabo ukwenza nje into efanayo ayehlala njalo eyenza futhi manje-ke bangakwaziyo ukuthi akakwenzanga lokho phambi kwabezizwe na impela bangakwaziyo ukuthi wethembisa ukuthi uyokwenza esikhathini sokuphela na impela ubeyokwenza impela kulungile kungani na xa unkulunkulu ebizwa enkundleni manje lalelani nina bafundi bebhayibheli lalelani lokhu beka ukukholwa kwakho ezweni likankulunkulu ngokuba lapho unkulunkulu eke abizwe enkundleni ukuba enze isinqumo angeke enze noma yisiphi esinye isinqumo ngaphandle kwalokho azofanele ahlale nesinqumo sakhe sokuqala bangakukwaziyo lokho na isizathu akanasiphelo sonke isinqumo siphelele ungadingi ukwenza izinqumo ezimbili uma enze esinye isinqumo khona-ke isinqumo sakhe sokuqala sasiyiphutha uma esiguqula ngakho-ke lapho unkulunkulu enze noma yini ebhayibhelini uzofanele ayenze futhi kungenjalo wenze iphutha ngenkathi ekwenza kokuqala ngakho uma azazisa yena uqobo njengomesiya ngesibonakalis sikamesiya umprofethi umesiya khona-ke kumajuda kumasamariya futhi wakwethembisa kwabezizwe uzofanele enze into efanayo manje bangakaba kubonile kwenzeka na ake sibone izandla zenu ukuze ngazi kulungile ngiqagele wonke umuntu bangaki abangakazi bakubone kwenzeka na ake sibone izandla zenu awukaze ukubone sukuma awukaze umbone unkulunkulu yenza into enjengaleyo emi emsamuna noma awukaze ubeke omunye wale mihlangano ngaphambilini awukaze ubone isibonakalis sesibonakaliso sikamesiyena ake sibone izandla zenu ziphakama awukaze usibone bambalwa nje ya abanye abasanda kufika ngemuva kulungile uthini na yebo kancinyana nje kulungile bacabanga ukuthi bangabashayisa umugqa abanye amashumi amabili nesithupha kade lo mkhuleko usiya lamashumi amabili nesithupha amashumi amabili nesikhombisa amashumi amabili nesishiyagalombili amashumi amabili nesishiyagalolunye amashumi amathathu amashumi amathathu amashumi amathathu nanye awusho ngabe bakhona abantu abakhuluma isipanishi lapha kulobo busuku na laba bantu bakhuluma isipanishi na angazi ukuthi kungahle kube yini lokho kunamane amahlanu amakhadi ayisithupha angekho ukuthi kungahle kube ngokukhuluma isipanishi kulungile amashumi amathathu amashumi amathathu nanye amashumi amathathu nanye kulungile amashumi amathathu nambili kulungile amashumi amathathu nantathu kuza ngapha ngo amashumi amathathu nantathu amashumi amathathu nane amashumi amathathu nantano amashumi amathathu nesithupha amashumi amathathu nesikhombisa amashumi amathathu nesishiyagalombili siyeza lapho amashumi amathathu nesishiyagalolunye amashumi amathathu nesishiyagalolunye khona ngapha woza ngapha
40
amashumi amathathu nesishiyagalolunye amashumi amane amashumi amane nanye nambili nantathu nane amashumi amane nanye nambili nantathu nane kulungile emuva ngemuva ya amashumi amane nane amashumi amane nantano amashumi amane nesithupha amashumi amane nesikhombisa amashumi amane nesishiyagalombili ngilibonanga la mashumi amane nesishiyagalombili amashumi amane nesishiyagalombili amashumi amane nesishiyagalolunye amashumi amane nesishiyagalolunye amashumi amane nesishiyagalolunye angilibonanga ikadi lomkhuleko usi lamashumi amane nesishiyagalolunye kulungile usi amashumi amahlanu ubani nekhadi lomkhuleko usi lamashumi amahlanu na kulungile manje sibashayisa umugqa manje lokho konke kwamakhadi omkhuleko manje kulungile lapho isikhathi sifika lapho sekufika isikhathi bazolisiza ininikazi ngiyakutshela lapho sekufika isikhathi sokuba ngilikhulekele ngizovele nje ngehlele lapho futhi ngilikhulekele wena ohlezi khona lapho yalitshare ithini nombolo yalo na amashumi amane nesishiyagalombili kulungile ngikhumbuze manje mfowethu Jack isikhathi lapho amashumi amane nesishiyagalombili fika ngiyehla ngikhulekele ininikazi kulungile manje nonke nina nonke phakathi lapha ungenali kadi lomkhuleko okungukuthi yonke amakadi omkhuleko asemqeni manje ufuna uJesu akuphulukise phakamisani izandla zenu awunale amakadi omkhuleko kulungile manje ngifuna ukunicaphunela umbhalo ngokukhona owesifazane siyahamba sizothi nje ngesinye isikhathi owesifazane owayengenali kadi lomkhuleko ebhayibhelini futhi wathi ngiyamkholwa lowo muntu futhi uma kuphela ngingathinta umphetho wengubo yakhe ngizosinda niyayazi indaba nayo kulungile kwenzekani na wacindezela esixukwini kuze kuba sewuthintile umphetho wengubo yakhe manje ngabe ukhona wake wabona ingubo ende yasePalestine na icega kakhulu inengubo yangaphansi ivimbela uthule ezithweni futhi ingubo yasePalestine uma ethinte umphetho webhanti lami bengingeke ngikuzwe uma ethinte imilenze yebhulukwe lami kanjalo noma umphetho ogoqiwe webhulukwe lami bengingeke kuthiwani ngengubo enkulu ilenga kanjalo na ngakho uJesu waphenduka wathi ubani ongithintile na noPetro wambuza wathi Nkosi bonke bayakuthinta usholoni entweni njengaleyo na wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka amandla aphumile ngabe kunjalo na futhi wenzani na wabuka phandle phezu kwezithameli waze wathola isifazane omncane futhi wamtshela umopho wakhe wawungasekho ukukhola kwakhe kwakumsindisile bangako kwaziyo lokho na manje ukuthanda ukumthinta na awu kungenzeka yini ukuthi ungamthinta na ngabe ungumkristu omkhulu manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu na awu khona-ke uma engumkristu omkhulu ofanayo ubeyokwenza kanjani manje na njengoba enza ngalo kathi ngakho kunjalo na manje mthinte futhi ubone uma eziphatha ngaleyo ndlela leyo ndlela yokukwenza o akumangalisi lokho lapho ulethe izwi likankulunkulu kwelamanqamu na manje uma eme lapha egqokele sodo futhi wenyukela kuye uthi oh Nkosi Nkosi oh Nkosi ngikhulekela ukuthi uzongiphulukisa niyazi ukuthi ubeyothini na mntanami sengivele ngikwenzile awungikholwa na ungathi Nkosi ake ngibone uma unezibazi esandleni sakho noma ubani ubengaba nezibazi esandleni sabo ake ngibone uma unezibazi ohlangothini lwakho ungazitshela lapho ihashe langiphonsa khona ngani ngimpela manje nginesinye ngapha lapho engadutshulwa khona ngesibhamu isibhamu sakhumba ngikathi ngisengumfanyana isibhamu somunye umfo sangidubula ngasehlangothini kodwa lokho akusho ukuthi wena uyoba umesiya babo kodwa ukuphila kuka Mesiya bekuyobanga umoya ka Mesiya ebandleni lakhe manje yakunindaba ukuthi ubengakubeka kangakanani kimi uzofanele kubeke kuwe futhi ngoba asikwazi ukusebenza ngokwehlukana sifanele sisebenze ndawonye
Jesus
wangena endaweni ezisho ukuthi wayengu Mesiya nemisebenzi eminingi yamandla wayengena kuyenza ngenxayani na ukungakholwa unguyezu lalomhlala phakade uma ungamkholwa indlela yokuba sebenze uma uzomkholwa uzofika enyameni yakho ngo uMesiya uzoza amen uNkulunkulu ofanayo osenyameni uyakukholwa na manje kulo mugqa omkhuleko nina nonke ni kulo mugqa omkhuleko bangaki oke wabase emigqeni yomkhuleko obelapha kweminye imihlangano futhi ubone uNkulunkulu ukuthi uzembule kanjani izimfihlo nezinto na Phakamisani izandla zenu nini nesemgqeni womkhuleko kulungile manje uma ngingashe nililode izwi kini khulekani nje niyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza na niyakukholwa na Nizokukholwa ngaphandle kokubona na ngiyazi ukuthi uzwani ngiyakuzwa nje ngiyabo ngingakusho kulungile nina phandle lapho ngaphandle asimene umgqo wokuhlukanisa phandle lapha ngaphandle kwamakhadi omkhuleko labo abangenawo amakhadi omkhuleko banokubona ukufihlakele futhi makuthi lokhu laba bedlule ukuze nizobona ukuthi ingelosi yenkosi lapha manje uma leyo nsika yomlilo eyayinaye yayisesihlahleni esivuthayo ngeke sikhathi sikamose insika yomlilo yayisesihlahleni esivuthayo ngeke sikhathi sikamose ngekathi yenziwe inyama bangakukholwa ukuthi lowo kwakunguKristu na wathi ngaphambi kukaMose engakabibikho u-Abraham ngikona niyabokulungile manje leyo nsika yomlilo yayisehlane ngekathi yenziwe inyama siyazi yakwenza lokho ayikwenzanga na futhi manje ngabe ungumkristu omkhulu kulobu busuku nokuzwelana nobuthakathaka bethu na kulungile yeba nokukholwa nje futhi umkholo uNkulunkulu futhi uNkulunkulu uzokupha lokho manje nonke nje kodwa besani ikhanda lenu ngokuthi ula futhi niqale ukukhuleka ngamunye wenu
don't be upset hysterical but just believe that Jesus Christ is here you have a need of him just believe
Ningaphatheki kabi nihayize kodwa kholwane nje ukuthi Jesu Kristu lapha uma unesidingo sakhe kholwa nje.
Oh how.
Ogumangalisa kanjani uJesu onozwelo? Manje ngikhulumile ngaye ngakhuluma izwi lakhe ngabe manje uzoligcina izwi lakhe na kulungile lokho kuphela unomugqa wakho umkhuleko awunjalo bhili na umzuzu nje ngifuna ukubona kufihlakele kube phandle lapho uma uNkulunkulu ezokupha kanye nje futhi kulungile phakamisana amakhanda enu ngibukeni manje njengoPetro noJohane nje bedlule esangweni lethiwa yalihle ngikholweni njengenceku yakhe bamba ukuhlupheka kwakho engqondweni yakho bese uthi uNkulunkulu ngihloshwa ukuthi lokuthi ngihawukele nonke ningacabangi ukuthi senedlule ekuphulukisweni anikedluli ukulula nje kuye ukukuphulukisa njengoba kunjalo noma ubani omunye yebani ukukholwa nje ngifisa sengathi benginganiphulukisa nonke bengingakwenza angikwazi ukwenza kungaphezu kwalokho engikubona kwenzeka ngibhekisisa ukukhanya bekulapha nje emzuzwini odlule kuhambile futhi kwahamba ngale ndlela futhi angikuboni manje kuqhelile emsamo ngalesi sikhathi ya ininikazi elincane lapho liphakamise isandla salo emlonyeni walo liphethwe yileyo nkathazo yenyongo
Jesus Christ make you well and more faith than you thought you had
kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uJesu Kristu uyakusindisa ube nokukholwa kuningi kunalokho obucabanga ukuthi ubunakho
Can't believe all things are possible.
Uma ukholwa konke kuyenzeka. umfowethu ohlezi khona lapho ungesabi uzoba kahle futhi uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho leyo ndoda oyikhulekelayo ukuthi lelo hashi lawela phezu kwayo izovuka uma uzokukholwa uyakukholwa na kulungile yiba nokukholwa akukho okungenzeke ngifuna ukunibuza ukuthi yeze uthindeni na uqale ngabafidi angamashumi amane kimi kwenzeni na uthinde umpristi omkhulu ukukholwa kwakhe kwahlehla futhi ungakubamba amen uma ukholwa ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa kuleyo mithambo eqansile na bekungamangalisi lokho na udade omncane ohlezi lapha yaye ekugcineni kohlu ufuna uNkulunkulu akunike ingane awufuni na ininikazi elincane eligqoke ingubo ebukekayo luhlaza satshani yiba nokukholwa kuNkulunkulu futhi uzosingatha indodana yakho oyicelile babuze labo bantu angimazi lowo wesifazane angikaze ngibone empilweni yami uyisihambi kimi uma ngabe siyizihambi ininikazi noma ngabe ubani obelapho obebiziwe na uma kungukuthi siyizihambi komunye phakamise isandla sakho iyaphakamisa isandla sakho ukuze abantu babone bathinteni na umpristi omkhulu manje niyakholwa na manje thinta yenza uhlobo olufanayo lokuthinta ngikuphosela inselelo egameni likakristu ukuba ukwenze manje sizokhulekela abagulayo lokho kuyakushaya na uyakholwa ukuthi ngenceku yakhe ngayo yonke inhliziyo yakho na angikwazi usihambi kimi ukuze nje abantu babone noma ngabe abantu akanawo yini amakhadi yomkhuleko noma amakhadi yomkhuleko akone ndaba manje uyazi kukhona uhlobo oluthile lo gcobo lapha ngabe kunjalo na uyazi ukuthi kuku into ethize ichatha kungaphezulu kune indoda ukwenza into ethile enjengaleyo kuthethe uNkulunkulu akunjalo na yebo ngempela kuyakwenza uyakhona ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi umeleni lapha na obekunga niyazi engakwenza lokho kuhle kulungile uma uzokukholwa ngiyabona usibekelwe yithunzi ya into esabekayo futhi usibekelwe yithunzi futhi ingaleso sizathi ngiqalazile ugcobo luphezulu kwami bengingeke ngithathe ngamunye walabo bantu behlenga lowo mugqa bengiyoqathaka lapha kulomsamo ngibuthakathaka kakhulu manje niyabona ukuthi amachafachafa omjuluko ami kanjani na niyabo bengingeke ngikwenze ngoba uma ezwe ubuthakathaka kumuntu oyedwa emthinta kuthiwani manje lapho ezofanele asebenze emuva ngesoni esisindiswe ngomusa na niyabo futhi lowo bekunguNkulunkulu ogcotshiwe niyabo owakhe nje ongcwele umzimba ozalwa yintombi uNkulunkulu ayesebenza ngawo wamenza ubuthakathaka kuthiwa ngami isoni esisindiswe ngomusa na ngoba wathi eminingi kunale niyakuyenza izinto engizenzayo nani niyakuzenza neziningi kunalokhu lithi okukhulu kwiKing James kodwa wena uthi khulumelani kimi mfowethu Branham na ngizama ukuxhumana nomoya wakho njengoba nje akhuluma kwesifazane emthonjeni kunjalo ngingakutshela manje uphethwe ngokwethuka okwedlulele unenkathazo yenhliziyo futhi kunjalo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ukuze abantu bakubone manje uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na awu uNkulunkulu ofanayo uyazi ukuthi le nto efanayo yinkinga ngawe niyabo lokho kuyakwenza nje ngilokhu ngizwa lokho njalo ebusuku njalo nganye ngakathi omunye uthi uyakuqagela lokho ngikuqagele lokho bengingakuqagela kanjani lokho na manje ungazicabangi lezo zinto ngoba ngiyakubamba khona lapha yabo lokho kuvimbela wonke umhlangano lapha ake sibone uma besikuqagela ngubuntu kahle manje bengingeke ngikuqagele lokho angikwazi angikaze ngikubone siyezihambi ngokuphelele ngabe kunjalo na kunjalo kulungile mnumzane lelo iqiniso manje angazi ukuthi ngikutsheleni indlela kuphela engiyaziyo ngokuthola leyo tape mangixhumane nomoya wakho futhi uyabo ungowesifazane mina ngingowesilisa leyo indlela efanayo kwakuyiyo esangweni emthonjeni eSamaria kodwa thina singamaKristu niyabo nomoya kaNkulunkulu phakathi kwethu singabafowethu nodadewethu khona ke kukhona uNkulunkulu wasezulwini lapha izama ukusebenza ngami njengalele nto nje yazi ukuthi thini angeke isho lutho kanjalo nami bengingeke ngalitshela ngifanele ngikhulume ngalokhu ukwenza iphimbo ledlule kuko awu kuzofanele akhulume ngami ukuba angitshele ukuthi yini engalungile. Ngiyakubona zethameli na ngiyabo manje ngiyazinikela nje nginesiphiwo sivela kuNkulunkulu ukuba ngizinikele mina uqobo. Angazi ukuthi uzothini uma engakutshela obekuyikho impela ungakholwa uma ebeyokutshela ukuthi kuzoba yini. Manje omunye uthi awu ake sibone ukuthi uzokutshela yini obekuyikho. UNkulunkulu ibe nomusa ukuze abantu babone futhi baqonde umkhuleko wami. Ngifuna nje angihlosile ukumba impilo yakho kodwa nje ngifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uzokusho yini ukuze abantu babone ukuthi into ethize ngeke ngisamcela uma yena kulomhlangano kulobu busuku uma engakuvumela nje kwenzeke. Yebo ngiyakubona manje ngiyambona ukuqhazela eyafasteleni uthola kwethuka ngempela sekuhlile kakhulu ikakhulukazi emva komsebenzi ngo futhi unenkathazo enhliziyo lokho oh yeyo ukhona enye into yebo nansi into ethize ebikhona ngokuhlinzwa kolunye uhlobo umdlavuze beleni futhi uyesaba ukuthi ingxenye yawo iselapho kunjalo yebo ohlangothini lwakho niyabo bengikhomba ngakwesokunxele sami ngakho angidingekanga uku yebo futhi ube nenye futhi inkathazo usanda kulahlekelwa ngumyeni wakho kunjalo ngabe yilokho bekuyikho na ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani ofanayo owaziyo ukuthi Simon Petro wayengubani kanjalo njalo na.
I go believing it'll all be over.
Kosikazi Pep manje hamba ukholwa kuzophela konke. Amen. Manje uma nje ngibeka izandla kukhona ukuthize okugcobayo lapha akukho lapho na uma ngibeka izandla phezu kwakho iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda. Babo wethu esezulwini ngibeka izandla phezu kukadadewethu futhi ngiyacela ngenkathi lelo gcobo luselapha ngokuphulukiswa kwakhe. Amen. Hamba ukhole manje ngayo yonke inhliziyo yakho. Uma ngibeka izandla phezulu kwakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa futhi akusindise na ibandla lonke liyakukhulekela. Egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphulukiswa. Iba nokukholwa nje futhi uhambe ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Manje uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile kuwe kodwa angidingi ukukusho. Ngiyadingana inqobo nje uma ngikutshela inhliziyo yakho uqhubeka yiba sengikushilo. Lelo gcobo luphezu kwami. Manje uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi yini engalungile kuwe. Ngabe kunjalo na uma ngikutshela kungakusiza na ikuphi okungaba ngokukhulu kunakho konke kimi ukuba ngibeke izandla phezu kwakho noma ngikutshele ukuthi yini engalungile kuwe na ngikutshele ukuthi yini engalungile ngawe. Kulungile ukhathazwa ukwethuka manje suka emsamo futhi uphiliswe. Ngazi noma nginyakaze ngiphume kukho noma cha nizodingeka nemiso omugqo omkhuleko yabo uma ngingakwenzi nakho futhi. Uyakholwa ukuthi inkathazo yakho yekholo izoba kahle na hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Manje uyazi uNkulunkulu bengangitshela ukuthi yini ebingalungile kuwe futhi uma ebengakwenza bekungakusiza nako lungile. Susa leso sifuba somoya esidala qhubeka futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Angikwazi ukuphuma kukho ngandlela thize ngikhulekeleni nje. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na inhliziyo yakho izoba kahle futhi uzosinda kulungile. Hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Kabo lokhu kulungile manje khuleka nje futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Manje uyazi ukuthi yini engalungile kubantu manje uyakholwa na manje yiba lokukholwa nje ungangabazi. Manje uma ngamunye wenu nizokholwa futhi nje nemukele ukuphulukiswa kwenu ngenhlonipho yokuzithoba lapho okhona yemukela nje ukuphulukiswa kwakho. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela kuyaphinda futhi angikwazi angazi lutho ngawe ngiqagele asikaze sibonane ezimpilweni zethu lesi yisikhathi sethu sokuqala sokuhlangana. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. ngendawo nje njengenkosi yethu yahlangana nalo wesifazane emthonjeni ngezinye izikhathi yakhuluma naye yatshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe futhi khona-ke yamtshela inkathazo yakhe futhi wathi wayengumesiya. Uma engakutshela into efanayo ngami bungakholwa ukuthi usengumesiya na, uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Bengifuna nje ukunibuza lokho ngesizathu ube nengozi emlenzeni wakho waba ikhumula inkomishi yedolo kunjalo, bese kuthi-ke ngaphandle kwalokho unesibhono esikuhluphayo futhi unokwethuka ngokwedlulele, futhi into enkulu kunazo zonke oyidingayo ngokuba unikele impilo yakho kuKristu futhi suke kube niyisoni ube ngumKristu. Uzomemukela njengomsindisi wakho manje na? Uyamemukela njengomsindisi wakho na? Ngimemezela ukuthi uphulukisiwe egameni likaJesu Kristu. Hamba ungabe usona. Masije makabongwe uNkulunkulu, wonke umuntu asimkhonze nje isikhashana. Baba uNkulunkulu, egameni likaJesu phulukisa udadewethu. Nkulunkulu Baba, njengoba edlula kwangathi angaphulukiswa egameni likaJesu. Uma kuqhubeka uzoba nenduku yokugugela emva kwesikhashana, kodwa uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokususa kuwena isifo samathambo, sizokushiya futhi sihambe egameni leNkosi Jesu kwangathi angakhulukiswa. Yebo mem, uNkulunkulu akubusise dadewethu. Ngiyabonga dadewethu. Baba wethu esezulwini, ngibeka izandla phezu kwalo wesifazane othandekayo egameni likaJesu Kristu, mphulukise Baba. Amen.
Heavenly Father, as I bow my heart to you, I pray for my brother as he passes by.
Baba osezulwini, njengoba ngikhothamisa inhliziyo yami kuwe, ngikhulekela umfowethu lapho edlula kwangathi angangena ngaphansi kwamathunzi esiphambano futhi aphulukiswe egameni likaJesu. Manje ukuba bengingakutshela ukuthi yini ebingalungile kuwe, bekungakusiza na? Ngoba uzama ukuphuphutheka, kodwa lokho akusikho okwenza lokhu. Isifo sikashukela yisona esikwenzayo, futhi uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kuzosuka kuwe. Uzokholwa na? Khona-ke egameni likaJesu Kristu, hamba futhi usinde. Amen. Yilokho-ke Baba uNkulunkulu, egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphulukiswa. Amen. Yiba nokukholwa Baba wasezulwini, ngiyakhuleka egameni likaJesu ukuthi uzophulukisa. Manje ningacabanga ukuthi ngoba angibatshela ukuthi lokho kuthi ukuba likhoni kimi ukudeda kukho, yabo, kodwa ngiyazi ukuthi kulungile. UNkulunkulu kwenza ngokufanayo nje, yabo. Aha, kunendaba, yabo, angikwazi. Uma wenza wonke umuga, ngisanda kutshela umfowethu Jacko ukuba abhekisise. Uma kulokhu kuqhubeka, bengizodingeka ngiwushiye umuga ngoba nje uyaphuthana kimi manje. Bangaki okuqondayo lokho ngokombhalo na? Ngani impela, niyabona ukuthi ngeke neze? Kulungile, uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Noma incebo yakhe ngiqonde ukutsho lokho kukhuba abanye abantu, ngisuye umprofethi ngencebo yakhe nje. Niyabo, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Uyakholwa ukuthi uzophila na? Unokwethuka ngempela, akanjalo na? Unenkathazo yenhliziyo, umfutho wegazi ophakeme futhi uyaphuza. Hamba ukholwe, lowo ngumyeni wakho engikhuluma ngaye, alulame. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Baba wethu osezulwini, ngikhulekela ukuthi uzophulukisa udadewethu egameni likaJesu. Hamba udle ukudla kwakho kokusidlwa, uphulukisiwe, uhlezi lapho esihlalweni. Inkathazo yakho yesisu isikushile.
God, lay hands upon the little one. In the name of Jesus Christ, may it be. Thank you. Father God, I pray that you are our friend to make her well. I pray that you will be able to make her well. Father, I pray that you will be able to make her well. Thank you. God, I pray that you'll heal our brother and make him well as a way in front of you. Jesus. Amen. God bless you. Our Heavenly Father, I lay hands upon our sister in the name of Jesus Christ. May she go and be healed. Amen. Have faith. Hands down. Our Father, I pray that you heal our sister in the name of Jesus Christ. As
right. Don't come directly, but under the cross.
In the name of the Lord Jesus. Amen. In Jesus' name, Father, I pray that you grant this blessing. Our Heavenly Father, I pray that you'll heal our sister in the name of Jesus Christ.
Amen. God bless you, sister. You believe that? Just have a good courage. See, oh, you know I know what's wrong, but don't believe in it anyhow.
Yes, sir.
Yes, sir. You want me to say?
Ufuna ngisho ukuthi le uma ngeze kutshela okusenhlizweni yakho uzongikhona ukuthi ngingumprofethi wakhe na uzokwenza na into eyodwa engalungile ngawe uhlushwa ukwethuka kunjalo nesisu esinokwethuka esikubangela inkathazo lokho ufuna ngikukhulekele kunjalo na ubunakho konke ukuphila kwakho ngiyakutshela nomthwalo enhlizweni yakho uNkulunkulu angangitshela ukuthi uyini umthwalo wakho na intsindiso kababa wakho nomama lowo ngisho kanje inkosi ngiyakwazi udadewethu othandekayo unkosi uNkulunkulu ngenkathi ugcobo lukamoya ongcwele lona wesifazane ube nomusa kakhulu kimi ngikhulekela ukuthi uzomnika isifiso sakhe kulobu busuku ngiphe zonke lezi zinto azicelile baba futhi kakhulukazi yokomndeni ngiyakhuleka egameni likajesu amen uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini kulungile Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho siphe ukuphulukiswa komfo wethu wethu ligogo egameni Christu. Woza ukholwa ungangabazi uNkulunkulu abubusise mfo wethu iba nokukholwa manje egameni likajesu kristu ngibeka izandla phezu kwakhe ngenkathi ugcobo lukamoya ongcwelele usekhona egameni likajesu kwangathi angaphulukiswa baba wethu njengoba sizwa ukungangazela kwalona wesifazane ukahle ngiyakhuleka baba ukuthi uzomphulukisa egameni likajesu kristu amen woza ukholwa manje ungangabazi Dede wethu buka nje imikhuleko ekhubukela wena buka lesi sikejane sihle sabefundisi lapha leli ibandla likaNkulunkulu ophilayo uyabo baba wethu sikhulekela ukuthi uzomphulukisa njengoba ngokukholwa sibeka izandla zethu phezu kwakhe ekuqiniseni amazwi kaJesu Qobo wathi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo bangathi angaphulukiswa egameni likaJesu amen umkhuleko wokukholwa uya kumzindisa ogulayo noNkulunkulu uya kumvusa baba wasezulwini ngomkhuleko kodwa osebenzayo wabalungileyo futhi asilungile kodwa semukela ukulunga kwenkosi yethu ngiyamkhulekela lo mkhuleko futhi ngiwethula kuwe esikhundleni sakhe egameni likajesu kristu amen uNkulunkulu akubusise dede wethu hamba ukholwa manje isifo esiyingozi kakhulu esikhona enkathazo yenhliziyo kodwa uNkulunkulu ungumphulukisi wenkathazo yenhliziyo kunjalo na uyakholwa baba wethu osezulwini ngikhulekela ukuthi uzobusisa umfo wethu futhi umphulukise sife khona nkosi njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe egameni likajesu kristu amen busiswa umfo wethu baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho ngiyakhuleka baba ukuthi uzopha ukuphulukiswa komfo wethu amen Baba uNkulunkulu njengoba ngibeka izandla phezu kwesifazane omncane ngikholekela ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzomphulukisa futhi umenze aphile saka wonke amen ungangabazi woza nje ukholwa Nkosi Jesu ngomusa nangesihawu Nkosi yena uletha umncane futhi ngibeka izandla zami phezu kwabo futhi ngimemezela izibusiso zikaNkulunkulu kwangathi kungaphulukiswa egameni likaJesu amen uNkulunkulu akubusise dede wethu baba wethu osezulwini njengoba lona othobekile owesifazane omncane enyukela lapha ethwele izwi likaNkulunkulu phezu kwenhliziyo yakhe ngiyakhuleka Nkosi lizongena lijule phakathi lapho futhi uzoba nokukholwa ukuba kholwe egameni lika Christu, amen. Baba wethu wasezulwini, sicela umusa kaNkulunkulu phezu kwalona udede wethu, kwangathi amandla kaNkulunkulu angamphulukisa futhi amsindise egameni lika Jesu Christu. Yini leyona kulungile mnumzane, ngizocela laba bantu abahlezi lapha onakuba bengenawo amakhadi omkhuleko kodwa bakulezi zihlalo ezinamasondo, ningakhothamisa amakhanda enu nonke futhi nikhuleke kanye nami umzuzwana nje wonke umuntu. Ngizahamba futhi ngibeke izandla phezu kwabo. Manje nina enine obelapha ngaphandle kwamakhadi futhi ngikhulekele lapho bantu abasesihlalweni esinamasondo futhi bebengenawo amakhadi nabo kodwa banesikhathi esinzima impela ukufika emhlanganweni. Ngabe ngikhulekele lo mfo omncane lapha na uNkulunkulu kubusise mfo wethu. Kusiswa inhliziyo yakho baba wethu osezulwini, sasivame ukucula iculo elincane
the only way. Reach higher ground. Pray, pray. The prayer of faith will bring God's blessings down.
Ngabe nonke niyakholelwa kuNkulunkulu na? Ngiyacolisa ngicabanga ukuthi umugqa womkhuleko usuphelile lona nje kulungile ngabe leli elinyenelekazi na kulungile manje bangaki okholwayo na leli nenekazi angikwazi ngikaze ngikubone ngokwazi kwami siyezihambi omunye komunye manje wonke umuntu phandle lapha endlini lona wesifazane akabe yisibonelo kini naku lapha esikhona hamba nje ngapha tetewethu angimazi lona wesifazane ngikaze ngimbone siyezihambi uqobo komunye nomunye ngokwazi kwami kodwa uma umoya ongcwele uzongitshela into ethize engalungile ngayo noma ukuthi uzele ini lapha kungahle kube ukuthi uyagula mhlawumbe ulapha enzela omunye umuntu mhlawumbe ulapha ngenxa yenkathazo yasekhaya inkathazo yezezimali izindaba zebandla isimo sokomoya angazi lolu qiniso angilazi ninikazi uNkulunkulu uyalazi kodwa manje ukuze nabantu nihlale nazi ukuthi uJesu Kristu ebukhoneni benu enza ukuqinisa okungenakuphosisa kwezwi lakhe ake ngikhulume nosifazane umzuzwane nje ngisazinikele kumoya manje wena ngikukhulekele futhi ngabeka izandla kulezi zihlale zinamasondo uma ungenakho kukhona kwenele ukuba usukume futhi uhambe ungakuvumeli lokho kukukhathaze nje nokukhola kuncane kwembewu yesinaphi futhi ubambelele kukho ngqo futhi nje ulokhu ukuhambisa ngqo niyabo manje uAbrahama wanikwa isithembiso sikaNkulunkulu futhi iminyaka engamashumi amabili nanhlanu walindela leso sithembiso ukuba sigcwaliseke ngabe kunjalo na akazange angabaza sithembisweni sikaNkulunkulu ngoba ungakholwa wayenamandla enika uNkulunkulu udumo manje siyazi ukuthi uNkulunkulu usalokho enguNkulunkulu manje uma lona sifazane lapha enyukele ebukhoneni benkosi uJesu Kristu kulobo busuku ake sithi uyagula futhi enyukele ebukhoneni benkosi uJesu futhi usebukhoneni benkosi uJesu hayi wena hayi mina kodwa umoya ulapha nebo ungumvini thina singamagatsha ngabe kunjalo na bangake waziyo ukuthi umvini awutheli isithelo na amagatsha athela isithelo njengoba lini kwaamandla ngumvini ngabe kunjalo na manje bekusisani futhi nilalele manje uma ubemi lapha ebukhoneni benkosi uJesu into ethize yenzekile ngakulowo mfana lapho ngalokathi ngiyanitshela ukuthi ngifuna nenzeni ngifuna nithathe intambo bese niyibophe izungeze lelo khanda elinamanzi nebo kulobo busuku bese nibophe ifindo kuyo bese kuthi ke ngobusuku bokugcina bomhlangano usuku emva kwakusasa busuku wena kusasa busuku bophe elinye ifindo ngobusuku bulandelayo elinye ifindo bese ungilethela leyo ntambo bese bekwa phezulu lapha kulokhu lapha ukufakazisa ukuthi nguNkulunkulu okulowo mfana futhi niyabona ukuthi lelo khanda lishabanaka ngakanani phakathi manje nangaleso sikhathi amen lokho kungukuthi ukuze nazi manje sizathu sokuba ngenze lokho ngokuba nokukholwa kwakhe niyabo ufanele ube nokuthile kokukholwa kwakho yabo uma ngeke ungabaze kuzokwenzeka manje bethisani ngifuna nibophe intambo yenu nenze ifindo elincane kuyo bese ke nifaka intambo efanayo kusasebusuku kamva kwenkonzo nibophe elinye ifindo elincane lishabanaka ngakanani kunake ngobusuku bokugcina ubophe ifindo lakho engikhulume ngalo ebandleni bese ke bekwaphezulu lapha emsamo niyinqamule futhi ningikhombise ukuthi kushwabaneka ngakanani phakathi kwamanje nangale nkathi sizobona manje yabo bangane wena uthi wenzani futhi Branham na ngizama ukuzibuyisela mina uqobo endaweni kancanyana nje yabo ukuze ngikwazi ukukhuluma nani umzuzana nje ngibuka phandle ngaleyo ndlela futhi ngibone nje sengathi nonke niqembele lodwa elikhulu linobisi manje yabo kodwa ngizama ukunenza libone ukuthi umfowenu mina umfowenu akahlangene ngalolu emhlabeni nalokho uNkulunkulu eqinisa izwi lakhe isithembiso sakhe athi uyosenza manje ngakwesabi ukuba bengingalizwa iphimbo lakhe likhuluma kulobu busuku beyotsho lokhu yimani sibindi mina ningesabi ngokuba unguye izolo yilokho akwenze izolo kunamuhla kuyoba njalo kuze kube phakade uyakukholwa lokhona manje nebo ukuze nizokwazi ukuthi akusiwo amakhadi omkhuleko noma ukuthize omunye umuntu noma ekudleni kwasekuseni kwabefundisi futhi ubusuku obuthathu manje izinkonzo ezintathu besingenalo ikhadi lomkhuleko futhi ngabe ukwenzile yini kwezinye izinkonzo ngaphandle kwamakhadi omkhuleko njengobenzile nje kulobu busuku ngamakhadi ngikubona amakhadi omkhuleko kuphela abamisa umuntu ukuze singezokulwa ngendawo yomunye nomunye yebo abanengi kakhulu endaweni yodwa manje dadewe uXolo ngilokhu ngikhohlwa ngakho mina angisangene kodwa ngithemba ukuthi uyangithethelela ngalokho bengingaqondile ukuthi ume lapha futhi ngikwenze into ebukwayo manje nje singabe ubona le khadi lomkhuleko noma bavele bakubeka phezulu lapha na kade lomkhuleko kulungile ngoba ngicabange ukuthi uma ukwazile ukuhamba-hamba kanjalo bungeke ulunge ngakho uyazi ngoba ubungaba ye uyabo kubo kodwa wena bakunike ikade lomkhuleko ubusemgqeni kulungile manje uma inkosi uJesu njengalapha owesifazane nowesilisa futhi uma ingangitshela into ethize ukuthi njengokuthi ulapha mayelana nayo ubuye kukholwa na ulapha ukuba ngikhulekele amehlo akho unenkathazo yeso uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho wena uthi impela ufake izibuko kulungile asivele sikususe lokho endleleni manje ngibuke futhi ukholwe uyakholwa na manje ukwazisa nje abantu manje khona manje uzwa umnandi ngempela umoya futhi kumele uma lokho kunjalo phakamisa izandla zakho ngoba ungumKristu manje senake nasibona isithombe salokho kukhanya leyo nsika yokukhanya esithombeni na sinakho lapha kuthathwe emhlabeni wonke jikelele sinazo khona lapha esakhiweni manje bangaki abake bakubona na ngile lokhu kukhanya kulenga phakathi kwami nowesifazane khona manje ngikubuka ngqo manje ucabanga ukuthi ubengamphulukisa umyeni wakho na ulapha naye uma ngingakutshela ukuthi yini engalungile ngomyeni wakho uzongikhola ukuthi ngincebu yakhe na unomdlavuza wesikhumba ebusweni kunjalo akunjalo na kulungile futhi unomunye othandekayo omkhulekelayo leyo yindodakazi ethandekayo ayikho lapha inenkathazo ngendlebe bekho ngisho kulelizwe kuseGeorgia kunjalo na awusuye owakuleli dolobha ngowasedolobheni lithiwa iJasper kunjalo igama lakho ngukusikazi Kenethe yebo kunjalo hamba uyekhaya futhi uphiliswe egameni likaJesu Kristu beka bangaki okholwayo na uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela labo abakholwayo ngabe kunjalo na bekani izandla zenu phezu komunye nomunye uma bebeka izandla ungaze ukhulekeli wena manje kulekela umuntu onaye emuva le ngemuva lapho bekani izandla zenu phezu komunye nomunye manje khulekani umkhuleko wokukholwa baba wethu yasezulwini ngikhulekela ukuthi uzobasiza Satane wothuliwe empini, utaluliwe Satane, phuma kube egameni likaJesu Kristu.